Blog Talk Radio.
Ndivogezwa n'ingabo kwa ngango kongera kuhagahindura kinyu biganiro nange musubiza ko ntaganira n'ingari. Naho ye.
Turabashuhuje nshuti muteze amatwi raditahuka ivugira Washington DC. Turi kuwa kabiri, ni tariki ya 15 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka 2021. Muri kumwe nanjye Serge Ndayizeye. Ntangire mbaramutsa nizera ko mumeze neza kandi muri amahoro, nubwo biba bitoroshye iyo tuje mu masaha 24. Mama mutubwira nyine muti nta mimerere neza, ariko nta kundi niyo ndamukanyo, ni ukubyihanganira kuko umuntu yifuriza undi ubuzima bwiza n'amahoro meza. Biragoye rero ku Banyarwanda kandi birumvikana. Turagana iki kuri mugoroba? Dufite ingingo ziza kuba wenda nini cyane gatoya bitewe n'ibihari bivugwa, ariko turaza kwibanda ku z'ingenzi. Urakoze cyane Burundi bwiza, turagusoza nawe sitwageze. Turaza kuya ku ngingo z'ingenzi zivugwa mu masaha 28. Turahera ku makuru nyine avugwa ku Rwanda, turebe mu karere. Mu karere haravugwa kiriya kibazo twakomoje ejo tuvuga nyine ku gikorwa cyakozwe n'ingabo z'u Rwanda zo gushimuta umusirikare wa Uganda. Mwayibonye none ko Uganda yemeza ko yandikiye urwandiko icyo twakwita protest note cyangwa leta yo guprotestinga, ivuga yuko nyine ibyakozwe ari ubushotoranyi nk'uko twari tubiganiriye. Turaza kubireba umuvugizi nyine wa guverinoma ya Uganda, Ofwono Opondo, akaba yabishimangiye. Turaza kureba nanone ibinyamakuru by'agatsiko bimwe biba byandika nyine bivuga ko Uganda ariyo yakoze amakosa, ndetse bigatya muri bya binyamakuru byabo bya Virunga Post n'ibindi byose bigaragaza ko uriya musirikare nyine private yasabye imbabazi, ariko siko byagenze. Ibyo byose rero turaza kubireba. Ibinyamakuru The East African kiribaza kuri normalization y'u Rwanda na Afurika y'Epfo, niba koko izashoboka. Bakibaza ku manza cyangwa kuri kese ziri mu nkiko, yaba urubanza umuryango wa Karegeya ndetse na komite y'Abanyarwanda irogamo Kagame na bakiririsi kuri Afurika y'Epfo. Bakagaruka rero bavuga ku mubano nyine wa Afurika y'Epfo n'u Rwanda, niba uzajya mu nzira nziza cyangwa normalization izashoboka. Turaza kubabwira nanone twongeye tugaruka ku byo nyine abantu batekereza. Tukiri kuri Afurika y'Epfo, twari tubabwiye ku nkuru nyine irebana n'ikintu kirebana na n'ubujura bukorwa n'abadiplomate b'u Rwanda. Twabonye rero uyu munsi abantu batwandikira bananatubwira bati Serge, si naho ngaho gusa, no muri Mozambique hari umudiplomate w'u Rwanda wirukanywe, akaba arageze mu Rwanda nawe kubera ibikorwa byo guhutaza no guhungeta impunzi z'Abanyarwanda. Uwo rero no muri Mozambique arirukanywe, akaba yarasubiyeyo. Muri Afurika y'Epfo ariko icyanambabaje wenda cyane ntungwe n'uko usibye abadiplomate bakora ibi bikorwa, bafite Abanyarwanda benshi bakorana nabo bitwa ko ari n'impunzi bahunzira leta, ariko ugasanga bakorana nabo badiplomate. Ntabwo ari abadiplomate bajya gucuruza izi nzoga n'amatabi muri neighborhood cyangwa makaritsiye y'Abanyarwanda cyangwa y'aba South Africa, ahubwo banakorana n'Abanyarwanda benshi amazina amwe nzi rwose, bitwa ko ari n'impunzi bahunze. Aho niho binababarije kuba ibikorwa nk'ibi bivuga amadiplomate b'u Rwanda bakorana nanone n'impunzi z'Abanyarwanda, nk'uko aba makuru nagiye nyandikirwa menshi aturuka muri Afrika y'Epfo. Human Rights Watch iratabariza Cassien Ntamuhanga umaze iminsi irenga hafi 24 aburi wirengero. Ni ikibazo gikomeye cyane nk'uko umuryango wa Human Rights Watch ubisobanura cyangwa ubitangaza. Ni inkuru ibabaje rero turaza kwireba. Ministre Johnson Busingye ngo ari amabanyamakuru bagasopo mu binyamakuru byandika cyangwa inkuru bandika ngo zaba zishobora gusubiza abanyarwanda mu mateka mabi twaciyemo, turaza kubireba. Madame Ivona Idamange yanze kuburana nk'uko byari biteganyijwe uyu munsi, kuko icyo yasabye kuburana ku mugaragaro ntabwo cyubahirijwe, rero urubanza rwa rwasubitswe rukaba rutabaye. Izo ni zo ngingo tugiye kwibandaho mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Mwese muhawe ikaze rero nshuti muteze amatwi radiyo Itahuka. Mugenzi wacu turi bufatanye, ndabona atarahagera ariko turizera ko atugeraho mu kanya. Reka dutangire ku nkuru ya mbere. Inkuru ya mbere nagira ngo dusubize amaso inyuma gatoya mu bintu birebana na diplomasi, ariko ku by'umwihariko ku kibazo cyo kuzahura umubano wa Afurika y'Epfo n'u Rwanda. Twari twabikomojeho n'ubu turacyabikomozaho, uko nyine inkuru zisohoka zivuga inama yabereye i Pretoria muri Afurika y'Epfo, ukareba uko bavuga ikibazo gihari. Ibitekerezo mwagiye mutanga nibyo koko, kuba inama yarabaye igahuza ba minisitiri bombi yarabaye, kuba bakuru b'ibihugu bahura, uko buri gihe Kagame ageze ukazi yo kubona Cyril Ramaphosa afata picture opportunity, arifotoza kugira ngo agaragaze ko bahuye. Ibyo rero bikajya mu itangazamakuru bavuga bati abakuru b'ibihugu barareba uburyo bazahura umubano w'ibihugu bibiri. Inkuru rero ya the East African banditse uyu munsi tariki ya 15, ni inkuru abantu benshi bagiye bananyerekeraho bambwira bati ibyo mwagiye muvuga ni nabyo, nta kuntu wavuga ngo uragarura umubano w'ibihugu bibiri wirengagije kese ziri mu butabera. Kese ziri mu butabera mvuga ni ibyaha byagiye bikorwa na ambasade y'u Rwanda na Kagame ku by'umwihariko, kuko twari tubishimangiye ko ambasade z'u Rwanda zahindutse indiri z'abagizi ba nabi. Ni nabyo rero wenda umuntu yanashingiraho anarebye inkuru zandikwa kubibaza iriya nama icyo yagezeho, cyangwa niba koko ibihugu byemeye kuzura umubano wabyo. Ntabwo wakwirengagiza ibibazo biri mu nkiko, ntabwo wakwirengagiza kese zihari ndetse n'amazina amwe nka Kiririsi ba Refi Sugira n'abandi bahamagajwe bari kuri red notice ya Interpol ngo wumve yuko wakumva yuko wakora normalization cyangwa umubano wazurwa abo bantu bo waranze kubatanga. Murabyibuka twarabikoze imigano bitandukanye kuri radio tuvuga icyo urukiko rwo muri South Africa rwasabye ubutegetsi bwaho gusaba Leta y'u Rwanda gutanga abagirizwa cyangwa abishe intwari yacu kuri Patrick Karegeya. Ibyo ntabwo ari ibanga, birazwi. Kuba rero nabyo bigarukwaho wenda babiganira ukibaza ukuntu uwo mubano wawuzahura, ariko utanarebye ku byaha byabivugwa byakozwe na Leta y'u Rwanda, icyo cyaba ari ikintu gikomeye cyane. Ni dosiye rero iremereye abanyarwanda kazi nshuti muteze amatwi radiyo Itahuka. Ni dosiye iremereye umuntu atakwirengagiza cyangwa atavuga yuko yoroshye kumva yuko gusa ngo muri inama hashyizweho ngo komite ihuriweho muri iyi mekanizimu iyobowe na Dr. Pandola na Dr. Biruta kugira ngo bayobore gahunda yo kuvugurura ibihugu byabo byombi. Dr. Biruta yagize ati dufite ibibazo byinshi ku mugabane wa Afurika, kandi nizere ko Afurika y'Epfo n'u Rwanda bishobora gufatanya mu kubikemura. Kuva mu mwaka 2019 Perezida wa Afurika y'Epfo Cyril Ramaphosa na Paul Kagame w'u Rwanda bagerageje guhindura umubano no kugarura umubano mubanye n'amahanga w'ibihugu bibiri. Ahanini bitewe na lobbying zagiye zikorwa muri Afurika y'Epfo, harimo umuryango wa Free Forum. Free Forum rero ibatera ubwoba cyane, kuko Free Forum yakoze akazi gakomeye. Njyewe by the way ndabazi abayobozi bayo, yaba Nele ndetse na ekipe bakorana, n'abantu batari indimi ku butegetsi bwa South Africa bavuga yuko South Africa itaba indiri y'abanyabyaha, South Africa itaba indiri y'abantu baza bakavogera souveranite y'ikindi gihugu bagakora ibyaha nka biriya bakoze, ubundi South Africa cece karumira. aha rero bavuga yuko ngo Free Forum ari umuryango urani uburenganzira bwa muntu uhuza abanyafrika abaturage bavuga Africans cyangwa Africans ni bamwe muri Afrika ipfa bazungu mu matsinda mato yo muri Afrika y'epfo by'umwihariko bagaruka kuri Gerinel umushinjacyaha wigenga uyobora ishami ry'ubugenzacyaha ryigenga ryo muri Free Forum akaba hagarariye umuryango nk'uwahoze ari umuyobozi w'iperereza akaba yahagarariye umuryango akaba rero wari ukomeje gukurikirana dosiye kubivuganye Patrick Aregeya wishwe muri Afrika y'epfo nyine kubunani nk'uko mubizi hano bashimangira ko Afri Forum ikomeza kota igitutu Afrika y'epfo n'abaturage baho kugira ngo Leta y'u Rwanda ibanze inakoperatinge cyangwa itange abicanyi bashyizwe mu majwi uza ku isonga nyine n'ikiririsi nk'uko mubizi reka twakire comrade Tewo niba munyumva ndagira ngo cyangwa amaze mwicare muri studio mbere yuko mwasuza abateze amatwi ikiganiro ubwo rero nari nyiri kuri iyi nkuru irebana na diplomasi ubona yuko abantu bakibaza uko uyu mubano w'u Rwanda na Afurika y'epfo wakongera kuzahurwa mu gihe ariko hari n'ibikorwa birebana na n'ubugizi bwa nabi bigomba kubanza kwigwaho cyane cyane ibyo bikorwa by'ubwicanyi byahakorewe muri Afurika y'epfo hakorewe ibintu bibi byinshi icyo tuzi ni iki gikomeye cyo kwivuga na Patrick Aregeya ariko hari n'inshuro nyinshi zigera kuri eshatu niba nibuka zageragejwe kwivuga na General Kayumba Nyamwasa ariko byose bikajya biferinga hari n'ikindi kintu wenda abantu batanazi nubwo ambasade y'u Rwanda ihora ihakana abantu mwaba munibuka ni igihe bagaba igitero kwa General Kayumba Nyamwasa noneho hari iPad yahatwawe iyo iPad iratwara kujyana muri ambasade bayishyira muri marite diplomatique barayijyana bayigeze i Kigali ibyo rero nabyo n'izindi evidensi wowe uraje urateruye ikintu uje utere telefone uteruye iPad utwaye computer wibwiye ko usahuye kandi urimo urishakira ibimenyetso bigaragaza yuko uri umugizi wa nabi abaskwarero wa mugani bafata ibintu byose elektronike babonye baterura bajyana batazi n'impamvu bihari batazi na setup yabirimo byose rero ni ibintu bigaragaza ko abagizi ba nabi baba muri ambasade y'u Rwanda mu banyi n'amahanga cyane cyane n'ibikintu byo kwibutsa kuko biba bihari South Africa ifite za evidence nyinshi n'abantu banibaza ati imyaka ishize Kagame aracyagerageza nasirira amafoza bizatanga iki iyi muri rayo muri East African yavuze byinshi ariko ikintu yaharayitinze cyane ni kuri Gerinel private prosecutor nyine ukomeje gushyira igitutu kuri South Africa kubera bariya bicanyi bagirizwa nyine kwivugana Kone Patrick Aregeya ndetse n'izindi manza zabaye abacamanza bagiye bavuga bati nta gushidikanya ibimenyetso dufite evidence zo kudashidikanya ko ibi bikorwa yaba ibyo kurasa Kayumba ibyo kugerageza inshuro nyinshi byose byabaga biri inyuma na Leta y'u Rwanda komande teo mbere ko nkomeza nagira ngo nkwakire ubansuza abateze amatwi ikiganiro niba munyumva komande teo mwamutwumva ndumva utanyumva ubwo ndakugaruka mu kanya ndabona utatwumva twa tukiri kuri iyi nkuru rero ya mbere ni ibyo bitekerezo mbona nababwiraho nta byinshi usibye ko nyine ibinyamakuru byinshi birandika kuri diplomasi cyane cyane bibaza uyu mubano wo kuzahura umubano wa Afurika y'epfo n'u Rwanda harimo byinshi rero wenda tuzanagarukaho ariko bibereka yuko ni ikibazo gikomeye umuntu atapfa kwirengagiza kuko hari ibimenyetso byinshi nk'uko byagiye bigaragaza mu rukiko bagaragaza yuko ibikorwa yaba ibyakozwe ku hitwa rya Patrick Aregeya Colonel Patrick Aregeya yaba kwigerageza kuri Kayumba Nyamwasa byose byabaga biteguwe na Leta y'u Rwanda ndetse bikorwa ku mabwiriza y'abayobozi b'u Rwanda nk'uko nyine bamwe muri ambasade birukanywe bakajya muri Mozambique ari nabyo twaraye tunakomojeho nk'uko twabiganiriye mu ijoro ry'ejo hashize iyi niyo nkuru ya mbere nta kindi narenzaho nyine namwe mwayisomera mukareba ibitekerezo bikubiyemo kugira ngo bibereka nyine urugamba turwana rwa buri munsi ni urugamba rero ruzahoraho ntabwo ari urugamba rworoshye ariko uwo duhanganye akomeje nyine gukora ibikorwa byo guhungeta no guhungeta abanyarwanda ntabwo ari abanyarwanda bakora bino bikorwa ahubwo ni inzego z'u Rwanda ibyo byumvikana kandi nta utabibona usibye nyine abamumva yuko bashyigikira u Rwanda bamumva ko ari amakosa ari abanyarwanda ariko ibi ni ibikorwa bikorwa ku mabwiriza y'umunyagitugu Kagame niwe ukora ibintu nk'ibi ni nk'iriya dosiye ya Paul Rusesabagina yo kujya gushimuta Paul Rusesabagina ukambwira yuko idafite ingaruka muri diplomasi idafite ingaruka ku Rwanda ariko ku bantu bamwe bumva ari ikintu gikomeye igikorwa gikomeye cyane yakoze bumva yuko ari igitangaza gushimuta umuntu ukamutwara muri ba buryo bakabumva yuko nyine binejeje ariko batareba ingaruka zifite in long run mu gihe kirekire ushaka kutabona ingaruka mu kano kanya ariko ukabona zabona ingaruka mu minsi iri imbere twababwiraga mu minsi ishize ibisabwa na Lantos Foundation nta nubwo Lantos Foundation hari n'indi miryango wenda tuzabona mu minsi iri imbere sinzi aho nabonye kare bavuga bati urubanza rwa rugiye gukomeza muri iyi minsi niba ari muri iki cyumweru ndaza kubireba neza rwa Paul Rusesabagina kugira ngo turebe ibyo bazavuga wenda nk'ibihano bazafata ariko uko byagenda kose abanyarwanda bagomba kujya bitegura ingaruka z'ibi byose tuvuga kuko zitugeraho nubwo zitakugeraho kano kanya ariko zaza kugeraho ikindi gihe ubwo ndumva atari ibintu byo kwishimira cyangwa kwinezeza kumva ko bihagije nk'abantu baba bumva babyandika ntabwo rero ari twebwe opposition tukwiye kubazwa bino twebwe natwe turi aba victime babyo ibibazo bitugeraho nk'ibi cyane cyane muri community dutuyemo abo tuba abo tubana hirya no hino nibo bagira n'uruhare gukora n'izi ambasade nibo bagira uruhare mu kuneka mu kugambana ibyo rero ni ibintu mugomba kumva ntawe mwe guha amasomo ko yari akwiye kwitwara buri wese yari akwiye kuba yari akwiye kwirinda umutekano wa mugani akimenya uwo ari we n'abakorana nabo n'abagendana nabo ni ibintu rero abanyarwanda bagomba kumva neza utwihanganira ndabona mugenzi wanjye yageze utubazo muri studio ariko wenda tugira mu kanya ariko mu gihe ataragaruka kugira ngo tume ijambo wenda tubone niba tumufite reka mbe ngiye ku nkuru ya kabiri inkuru ya kabiri nanone ntabwo itandukanye iyo twari tuganiriye ahubwo ni nka update nshyashya kuri iyi nkuru irebana na skandali y'abadiplomate ni kuri iyi nkuru irebana n'abadiplomate b'abanyarwanda ku bujura bwo muri duty free cyangwa amafaranga South Africa yagiye ihomba kuko bagiye bacuruza mu buryo bwa magendo barangura mu mamagaze ya duty free cyangwa bakajya kubicuruza hanze ahubwo nasanze nabikurikiye uyu munsi nkuru ndimo nagiye mbona nkuko nari babwira ejo ni ibintu bari bamaze igihe kirekire banakora ntabwo ari ibintu bishyashya usibye yuko wenda muri iyi lockdown byabaye no kumugaragara bitewe n'uko ibintu byose byari bifunze ariko burya kamera y'umuntu ni yayindi bari basanzwe babikora ahubwo wavuga ko iki gihugu cya Afurika y'Epfo cyahombye amafaranga menshi kuko niba ubu ari bwo byagiye hanze bikavugwa cyane kandi bikigaragaza muri lockdown ariko urwego rwa Revenue Authority muri South Africa rushimangira ko ibintu bitatangiye muri 2020 muri lockdown ahubwo byabaye kuva kera hari n'umuntu wanyandikiye w'umunyarwanda udukurikira arambwira ati yankurikiye mu kiganiro cya nijoro ubutumwa nabonye ikiganiro cyarangiye avuga ati komera urakoze cyane kuri ibi by'ubujura by'ubucuruzi by'abahagarariye ibihugu byabo mu mahanga arambwira ati ni ibisanzwe ibintu nk'ibi byo kwirukana abadiplomate kubera ubucuruzi byabaye no muri Libya no mu Bushinwa hagati y'imyaka y'1987 n'1990 ku banyarwanda benshi barimo utaretse n'abambasaderi ambwira ati iyi ngeso rero ni karande ku banyafurika harimo n'abanyarwanda aha nzi neza ababikoze bakiriho reka tubagirira akabanga urumva yanze kumbwira abari bo b'abanyarwanda ariko ambwira ko abazi rwose bagiye banirukanwa ariko atureka tubagirira akabanga komerede teo nagira ngo numve niba noneho nyemerera gato ndebe niba wanyumva uri kuri mute wavana kuri mute niba unyumva waba utwumva neza eh ndakumva no uhawe ikazi mu kiganiro kwa twabonye ufite ibibazo byo kwinjira muri systeme
murakoze murakoze ndajamwe bera dari kibazo
ya wasuza abo turi kumwe mu kiganiro tumaze umwanya tuganira nyine niba wana dukurikiye ukabakora commentaire ngufi kuri ya nkuru cyangwa nagusubiramo ariko mwabanza mugasuhuza abadukurikiye kuri mugoroba
eh murakoze bwana Serge ne dera ko yoje mugite namushimira ko wonye kumwe umwanya muri kiganiro namusuhuze eh aho tumusanye kiganiro eh ara bari mechamwe mu mwanya kagira suze abatunga bose kuri uyu munsi azatunga ubutaha kubonye ngo namusanye kandi asuhuze cyane cyane indirimbo nyinshi n'impinduka zihuriye ku rugamba no kuzigana kuzo ntabwo nari ndabumvise ko nari ryamwe ntabwo nabumvaga murakoze
urakoze cyane Theo ku nkuru ya mbere navuze ku byandiko binyamakuru The East African ivuga mu kuzahura umubano w'u Rwanda na Afurika y'Epfo bavuze ibyo igihe cyose Cyril Ramaphosa ahura na Kagame ko badahwema kuganira banavuga ubutumwa bwahawe abaminisitiri babiri kugira ngo baba kwiga ku izahura ry'umubano w'ibihugu bibiri ubwo ndavuga u Rwanda na Afurika y'Epfo bavuga nyine ko usibye gushaka kuzahura umubano hari n'impamvu zateye uwo mubano usubira budubi bavuga rero ko nk'urupfu rwa Patrick Karegeya ndetse n'igerageza byo kurasa General Kayumba Nyamwasa ibyo nabyo biza kwikubitiro hano bibutsa Gerinele a private prosecutor wo muri Afurika y'Epfo cyangwa umushinjacyaha wigenga iyo buri shami ryo muri Afurika y'Epfo rya AfriForum ukomeje kutsa igitutu leta ya Afurika y'Epfo kugira ngo isabe leta y'u Rwanda kohereza abicanyi bakiretse n'abandi ugereranyije bavugaga ku byo abakuru b'ibihugu basabye abaminisitiri b'ububanyi n'amahanga gukora ariko bakabona nanone ibihatu bizamo cyane cyane bijyanye n'ubwicanyi bwakozwe na leta y'u Rwanda ku butaka bwa Afurika y'Epfo bijyanye n'ubutabera cyane cyane bakibanda rero kuri Gerinele umushinjacyaha wigenga ko atoroye South Africa kuyotsa igitutu ku bwicanyi bukorwa na leta y'u Rwanda bagize indiri nyine yo kujya gukora ibikorwa by'ubugizi nabi kuri Afurika y'Epfo
ya murakoze bwana Serge nahera uyu nguyu ikibazo nahera ku kiganiro mwagize ejo na komerezi y'urugendo ku bijyanye na za ambasade kugira ngo umubano w'u Rwanda udahare biterwa nyine n'imibanire n'izindi waba udahaje kugira ngo Afurika y'Epfo y'urwanda batabacamiraka mwakemeje abasade ejo nyine ko ambasade z'u Rwanda zibereyeho aho ziriho zimereye gukora terorisme mu kuzanga umubano no guhiga abanyarwanda rero anavuga ko wenda leta ya Kagame yaba igina ishaje cyangwa itera igina ishaje kuko niyo yonyine ubwayo yamunze uwo mubano ikindi hari ibyo yasabwe nk'uko mubivuze yasabwe na South Africa ntabwo ari kimwe icya mbere abasabye gutanga abicanyi ndetse bagasupumika n'abadiplomati babo u Rwanda ntacyo rwashyize nyuma rwagiye rwivanga mu miyoborere cyangwa ruhangara abayobozi ba South Africa cyangwa n'abandi b'abanyamahanga rumuhobora ko yaba yaravuganye n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi rero urambuye ndawuki niba uzashingira ku bantu b'izina abantu bafite ubuhungiro muri South Africa abantu b'imwe b'ubuhungiro mu Rwanda hanyuma u Rwanda ukaba rusaba ko abantu bashyikirwa cyangwa se bakabohereza mu ikamyo i Kigali Afurika y'Epfo itazabyemera ntabwo umubano uzashoboka nari mvuze ni abatera ishaje kuko mu karere ni nta mubano wafitanye haba Uganda haba Tanzania haba Burundi na South Africa kandi ntizeguruka ku myitwarire y'u Rwanda najyaga ngo nawe utukuba isuku ese ubundi South Africa mukeneye ko umubano udahuka bakubahiriza ibisabwa bakubahiriza convention de Genève igenga rya za ambasade ese bakubahiriza uburenganzira bwa muntu cyangwa impunzi aho buri rero ikinyakuri kuri mu kwezi n'icyifuzo ariko nyine biratangaje kubona aho abakuru muri leta bajya muri gihugu runaka bagatwara imbere inzandiko n'amazina y'abanyarwanda kavukire y'abaturage kavukire babo babasabira inabi aho bakabasabiye kubungabunga no kurinda umutekano cyangwa pende rero bwana Serge niba gutangaze reka gutangaza rero ukiri ishati kuko nawo na u Rwanda babana mu gice kamwe rero simenya ko bizashoboka ibyo nibyo ndumva ntabwo navuga na Serge murakoze
urakoze cyane Comrade Theo nibyo kuko leta y'u Rwanda nibanze itange n'abo bicanyi bayisaba mbere y'uko ivuga iti ndashaka kuzahura umubano na Afurika y'Epfo naho abaminisitiri b'ububanyi n'amahanga ibyo bakora byose icy'ingenzi muri Afurika y'Epfo hari wa mugani n'uwavuga AfriForum ibyo ikora inashyira igitutu kuri leta ya Afurika y'Epfo ntabwo birangiye kandi nabo bariteguye nahoze nshatinga na bamwe bari hariya bati ibirimo gukorwa nabyo naze turabireba ntabwo bivuze rero ko bo barimo gukora bino muri media bavuga bati turimo turazahura umubano ku ruhande rw'ubutabera nabo bariteguye bati abicanyi ba leta y'u Rwanda twasabye bageze he ko mutabaduha kumva yuko gusa ngo twazahura umubano tugomba no guteza imbere ubutabera rero burakomeye kandi leta y'u Rwanda ntiyabyemera rero nka cya gihe cya Pascal Kanyandekwe urabyibuka Theo nari ndi muri Afurika y'Epfo mu rubanza Pascal Kanyandekwe bapfuye kumurekura ako kanya kuri aeroport direct n'uwo ari kujya kujurira yari yamaze kugera mu Rwanda kuko itike yagiye mu rukiko bamuguriye itike y'indege imodoka yari imutegereje umucamanza yapfuye kuvuga ati rwose ubaye urarekuwe n'ubwo wari guhita ujurira ako kanya umugabo yari ageze waratemboye yamaze gufata indege yagiye bivuze rero ko u Rwanda rwabaye heaven y'abanyabyaha wa mugani bajya bavuga ngo Ubufaransa ngo ni heaven y'abanyabyaha ngo niho abantu bahungiye bakoze ibyaha tekeza umuntu utaramaze n'umunsi umwe muri Afurika y'Epfo cyangwa hari ijoro rimwe direct kuri aeroport indege yari iteguye itike yaguzwe bari babizi ko umucamanza bamusabire kugira ngo umuroya bamusabire kugira ngo arekurwe niyo Kayumba jurira uwo muntu yari yagiye karageze mu Rwanda batisha wa mushoferi we nawe nuko byagenze urumva rero leta y'u Rwanda ibibizi abicanyi babo be ibatukuniba ibigenza nyine kugirango hiti bavana aho ngaho bavana bwangu n'uwo ari gutanga ikirego kindi nta wabakura nyine ni nk'aba bakirisisi reka rero inkuru twe tuyacyangaha nta byinshi byo kwivugaho gusa bagenzi bacu batwandikira bati uyu mubano murabona mute ni umubano ugoranye kuko harimo ibibazo by'ubutabera bigomba gusobanurwa no gusobanuka andizira ko ni challenge ikomeye kandi South Africa igomba kugaragaza nayo ko yihagaze ku rwego rw'amategeko kugira ngo yerekane ko itagira kiriya gihugu indiri z'abantu baza guhunganya umutekano w'abantu iyo ngo ibirenge ngo ko Cyril Ramaphosa na Kagame ngo bifotoje bagize bati ngo bumve yuko ngo baba bagiye kugarura umubano mwiza hagati y'ibihugu bibiri twari tugeze ku shuwa
Afurika y'Epfo ni igihugu cyenda ku mategeko kandi kiba inzego ntabwo ari mu Rwanda aho umucamanza ari Kagame umukontroleri w'ishyaka rya Kagame n'umuganga wa Kagame hari ikibazo kiri mu nkiko ya South Africa yandikirwa n'ibisaba abagizi ba nabi biturutse mu nkiko kandi South Africa iduha umucamanza gusa icyo gihe rero tubamwishimiraho kuko South Africa mute inabirinzeho kuyajya mu nkiko ndetse ndavuga guverinoma
urakoze cyane Theo usanze rero ndi ku nkuru ya kabiri isa nanone niyo twavuzeho bitewe n'uko amakuru tuba twakiriye y'abantu batwandikira nayo ni menshi navugaga kuri igendanye n'ibyaha by'abadiplomate b'abanyarwanda nabo bari ku rutonde mu badiplomate bavuga 200 bagomba kwirukanwa nubwo abanyarwanda bataragerwaho ariko bari ku rutonde barimo baragenda birukanwa buhoro buhoro bitewe n'uko investigation ibyo zinaza koze ntabwo bapfa kuvuga ngo wowe turagufashe turakwirukanye baba bafite ibihamya ariko kuba bari ku rutonde ndizera ko batagiye kujya ku rutonde bibeke ariko kugeza magingo aya ntabwo abanyarwanda barirukanwa ariko bari ku rutonde rw'abantu bagomba kuzirukanwa ubwo rero nkaba nakiriye andi makuru nyuma y'ikiganiro twakoze ejo ikintu cya mbere nuko ikintu cya mbere munyanganire ikintu cya mbere nuko hari umudiplomate w'umunyarwanda uwo muri Zimbabwe wirukanywe uyu mudiplomate nawe amaze iminsi yirukanywe iyi nkuru ntabwo twatuyizi twatwayimenye rero nyuma yaho duhawe amakuru mu kiganiro cyashize muri iki gitondo uyagira ati amakuru nakurikiye ikiganiro mwakoze ejo kwirukanwa ry'abadiplomate muri South Africa nagira ngo nkubwire ko na Zimbabwe nayo iherutse kwirukana umudiplomate w'umunyarwanda witwa Pascal Kabera yitwa Pascal ndakeka Pascal Kabera Pascal ndakeka irindi zina ndareba mu kanya hari ndi butumwa mfiteho ndakeka ari Pascal irindi zina ndaza kureba mu kanya ngo kubera imyitwarire mibi irimo gushaka guhungabanya Secretary y'impunzi Theo umva rero twavugaga abahungiye muri Mozambique ba Claude niko bisanzwe tukavuga Didier Rutempesa uyu Pascal nawe yari muri Zimbabwe urabona ko yirukanywe bitewe no guhungeta impunzi guhungabanya umutekano w'impunzi urabona rero ni ibintu bizwi muri SADC ni n'umuco uri muri SADC afe uri hose ariko muri SADC Leta y'u Rwanda ho yabigize agatubiro kuba South Africa yirukana bamwe ukabona na Zimbabwe yirukanye undi noneho abavuye muri South Africa bajya mu kindi gihugu bagakomeza bwa mafia bwa no bya bikorwa Karega yavuye y'ubu ngubu ari Kinshasa nibyo twavugana mu ijoro ryashize ngenyeka ko hari ikintu gikenewe muri diplomasi cyangwa bino bihugu byo muri Afurika bikwiye gukora za sanction ku Rwanda serious kugira ngo uyu muco uhagarare w'uko abadiplomate b'abanyarwanda bakomeza kuba abantu b'abagizi ba nabi mu bihugu bitandukanye uru ni urugero rw'uwitwa Pascal muri Zimbabwe ubu nubwo yirukanwe muri Zimbabwe bazamudiploinga mu kindi gihugu kandi bajya babikora baranabikoze mu bindi bihugu ugasanga bakuye umuntu i Burayi muzanye muri Afurika cyangwa bavanye uwo muri Afurika bamujyanye muri Aziya wowe ukagira ngo baramuhungishije kandi akomeje ya mirimo yo guhungeta impunzi hirya no hino ku muri DTO
Zuno o adeyongera ku bandi Kenya yirukanye mu diplomate ujya na Uganda bazira kuva ku baramwirukanye ko babigize ibanga hari nyine nabo bayirukanye muri South Africa none se ayo makuru nagira muri South Africa nyine niyo yayo nyine na utokomfuka ikibazo u Rwanda rufite ntabwo ruzi akamaro ka za ambasade kandi bisa naho ushaka kubana n'imungu
komerede Theo yitwa Pascal Karemera Pascal Karemera
Pascal Karemera rero yakuba urumu Mozambique abirukanye muri Kenya hari n'abandi benshi nibona nakubwira ko na n'uwari uhagarariye u Rwanda muri kano karere tubamo nawe Australia y'umwanze bakamuvana kubera ko yari yagaragaye n'iterabwoba ko azarasa abantu ibyo leta ibijyamo ndetse inakora ibaruwa ofisiye baramuvana ibihugu aho ikibazo nyine ni kimwe nk'uko bivuze nuko ibihugu yagombye kureba icyo gihugu agiye kubana kuko icyubahiriza amasezerano agenga za diplomasi za ambasade kuko ntabwo kiri diplomasi zari nkunda kubivuga ni FPR yafashe guverinoma yibeshya ko ikiri mu ishyamba ibyo ikora byose ibikoze mu ishyamba aho yumva ko nyine ariyo yonyine ifite ijambo aho yigize bajeyi ibikorwa by'ushaka byose ari cyo bakora nari mvuze ni abo babanye yumva ko iyo igomba kwemvuza uburyo babanamo urabibona kuri Uganda bari bavuga ko ambasade y'abayindiri bana ba kwese batiye iganiri South Africa ariko se ahunga ho kwa uvuze na Pascal nuko ijya no hino icyo nyamukuru ni iki ese koko u Rwanda rufite guverinoma ese ubwo guverinoma y'u Rwanda standard ku zindi guverinoma biri ku isi ndi kibazo ariko igicyizo turakizi ari niyo mpamvu turiho ari niyo mpamvu twajye mwiko kugira ngo duhindure iyo ryose tuza u Rwanda isura nzima y'ibihugu mu mibanire kandi tukaba no mu ngamba y'uburyo bijyanye no gusura uwo bantu n'ibindi bihugu cyane cyane ibituranye
urakoze cyane Comrade Theo nari ndimo kureba Pascal Karemera uwo ari we hano ndamubona barimo baramugaragaza rwose mu binyamakuru byabo wenda na sharinga abashaka kureba Pascal Karemera bakanamubona kuko aragaragara mu binyamakuru byabo yaba The New Times baramugaragaza kubankurikiye kuri YouTube live wenda twasheringa image mukareba Pascal Karemera ni muntu nuwuhe nuwurimo hagati ngo u Rwanda rwa rwatsindiye award u Rwanda rwa rwatsindiye ngo Rwanda Embassy in Zimbabwe wins award ahangaha rero ni Pascal Karemera turimo kuvuga ni Pascal Karemera uwo ngo wirukanywe muri Zimbabwe wirukanywe muri Zimbabwe nguwo rero na wazira guhungeta abanyarwanda murabona rero ntabwo ari ni umuco nyuma yabirukanywe muri South Africa so ubwo ndizera ko abantu banamuzi wende bazatubwira ibindi bye ariko bazatubwira ibindi bye mu minsi iri imbere reka tugaruke rero ku zindi nkuru tukiri kuri iyingiyi ntabwo tuyirangije tugaruke ariko hari abantu bambwira ngo ntabwo bumva umutumirwa wanjye ni gute batamwumva kandi njye mwumva ubwo mwambwira muri studio niba abari muri studio kuri ku murongo wa telefone mwanyandikira kwa runyandikira ambwira ngo umutumirwa wanjye ntabwo tumwumva sinzi igihe yafatiye radio cyangwa niba aribwo agitangira kumva radio akumva wenda igice cya mbere amwe namushaka nkamubura ubwo mwambwira kuba ari kuri murongo wa telefone kuri Block Talk Radio niba Comrade Theo mumwumva neza ariko tuki kuri iyi nkuru rero yindi tureba
ibindi microphone ubazanye utati cya microphone muri kuse yindi
ariko niba ngiye nkumva neza nabo bagombye kukumva ikibazo si mikoro aho uvugira ahubwo nicyo ngira ngo nibaze kuba ari ku murongo wa telefone nibo nshaka kubanya ndikira bakambwira kuri YouTube nta kibazo no kuri Facebook turacyari rero kuri iyi nkuru y'abadiplomate b'abanyarwanda bafatiye muri iki kibazo cyo kwiba kujya kugura ibintu muri duty free bakajya kubicuruza hanze okay ngo yavugiraga hasi cyane aravugira hasi cyane ubu nizere ko muzakubwira niba ijwi muryumva wenda mukanya munyandikire ngo ijwi yajyari riri hasi ubwo reka tuvuge kuri iyi nkuru twihuta irebana n'abadiplomate b'abanyarwanda ku bujura bwa duty free bajya kurangura muri duty free noneho bakaba bacuruza muri community z'abaturage ba Afurika y'Epfo ni ikintu nandikiweho n'abantu benshi muri iki gitondo bamaze kumva ikiganiro cya Radio Itahuka abenshi banyandikiye abanyarwanda muri Afurika y'Epfo mukurikira Radio Itahuka kandi nzi neza ko muza no kunyandikira ku bwinshi nanone abenshi banyandikiye Comrade dossier ya South Africa Revenue Service ati turayizi hano harimo abanyarwanda bayirimo ni benshi ku buryo wakubwira urutonde rwabo ntabwo twabasha kubarondora bambwira abantu rero babirimo b'abanyarwanda barimo ambasade bahera kuwitwa ngo hari madame Karemangingo Francoise akaba ari comptable muri ambasade uwo nyine akora muri ambasade y'u Rwanda ahamaze igihe kinini cyane ngo ibi ngibi byo kurangura muri duty free akajya gucuruza hanze ngo abikoze kugiye kirekire ngo kuva kiri kumwe na ambasaderi Vincent Karega akiri muri ambasade. Urumva uyu mudamu Karema Ngingo Françoise ni ibintu ngo yakoze kuva kera cyane ngo ntagari bya none. Ubu ni ubuhamya bw'abanyarwanda bamwe komite ya South Africa bamuzi ko ari usupplyinga nyine udushopi tw'abanyarwanda muri Afurika y'Epfo. Comrade, nawe utekereza abadiplomate bafite iyo privilege yo kugura ibintu ku bidafite tax cyangwa nta musoro bishyura, none akajya nakarangura ibintu byinshi akajya kubicuruza muri komunote nyine asupplyinga amashope y'abanyarwanda cyangwa abanyamahanga. Bavuga ngo Françoise Karema Ngingo rero we n'umugabo we witwa ngo umugabo we yitwa Karema Ngingo Octave. We n'umugabo witwa Karema Ngingo Octave ibi bintu babizwiho muri Afurika y'Epfo ngo babikuyemo agafaranga gatubutse. Umva ko ni famiye izwi n'abantu bazwi muri ambasade y'u Rwanda ngo babikora. Bakomeza bambwira bati Françoise Karema Ngingo akorana n'umugabo we wirirwa azenguruka mu tubari. Rekansimbu kwa gutumwa bonde ntago ni ngombwa. Babakwirakwiza amatabi na za likiri mu gihe cya ngo bakwirakwiza amatabi na za likiri mu gihe cya COVID-19. Urumva Françoise n'umugabo we niyo business bakoze ngo mu gihe cya lockdown bakwirakwiza basupplyinga buri mashope yose muri Afurika y'Epfo cyane cyane y'abanyarwanda n'abanyamahanga b'abanyafurika bacuruza ibintu bavanye muri duty free babijyana muri shope z'abanyarwanda. Andi mazina bambwiye ngo ari undi witwa Edizo Nibizi usanzwe ari uhagarariye diaspora. Uyu nawe ngo ari mu bavugwa ko akurikiranyweho muri ibikorwa byo gukora aka kazi. Harazamo andi mazina menshi noneho y'abantu nari nazi muri jyana kwitwa muri za opposition cyangwa abantu bari hanze bagiye bandika menshi abitwa ba Bobe. Hari n'abandi yewe birababaje sinshaka kujya mu rutonde rw'abanyarwanda ntazi uko bageze muri Afurika y'Epfo ntazi na business bakora, ariko mbabwiye urutonde mfite rw'abanyarwanda nzi nanahuye nabo wenda ndi muri Afurika y'Epfo namaze igihe kirekire kumva rero bari muri business bakora ambasade y'u Rwanda. Ndibaza nabo bantu babimunzi bate cyangwa bavuga ko bahunze u Rwanda bate cyangwa bavuga ko babahungiye bate kandi ari nabo bajya gukorana n'abantu bo muri ambasade banacuruza ibyo byibano wenda biba bivuye muri duty free. So, ni ikintu kibabaje rero abanyarwandakazi turabizi neza indi byaramwemurira muhima. Dufite abanyarwanda hano muri Amerika bemeye gukorana na ambasade, dufite abanyarwanda mu Buraya mu Bubiligi turabafite benshi usanga muri famiye hari uri kuri ambasade ukorana nayo hari n'undi uri muri opposition. Muri Afurika y'Epfo nabyo ni nk'ibi ngibi usanga abantu bavuga ngo bageze inzira ndende. Iyo babimbwira ngo bageze inzira ndende ngo Kagame abica umugenza uyu munsi kandi arimo aranica muri Afurika y'Epfo nibwo buryo dutanga, ugasanga abantu bavuga ngo bageze inzira ndende nibo barimo gukorana n'abantu bitwa ko cyangwa banagambana banashyira ku rutonde bagomba kwicwa. Navuze sinjira ku mazina y'abanyarwanda kuko abenshi ndabazi ntacyo mpfa nabo, ariko niba mbona ibintu nk'ibi bavuga ko ari abakorana y'ibusiness na Leta y'u Rwanda cyangwa abambasaderi cyangwa abadiplomati wambwira ko uyu muntu aba yarahunze iki bwana Theo cyangwa byane bavuga ngo Kagame ngo araduhiga aratwica kandi mukaza mu myigaragambyo ejo mukaba muri mashyaka ya politike mukaba muri ngo murarwanya ngo Kigali, ariko byagera muri ibi ngibi ugasanga namwe muri ibi bikorwa biregwamo abadiplomate ntabwo ari bajya gucuruza muri za karitsiye ntabo banyarwanda bakorana nabo bajya kubikora. Comrade Theo, urutonde narubonye rurababaje sinshaka kwinjira kuri aya mazina y'abanyarwanda ndabazi, ariko kamikamo n'umutima we njye naguye mukanda ndavuga ni abanyarwanda twe mu bintu bya hipokrizi. Niba urwanya kagawu ni gute wambwira ngo ukorana n'abadiplomate be kandi bibitwa ko aribo babahiga, ariko byagera mu kubujura bwa duty free n'amayoga n'amatabi ukaba wowe ukaba nakwita kuri nka salesman wabo bo babikora professional babigura professional wowe ukajya kudistribinga mu makaritsiye ubigurisha inyungu zikagaruka kuri babandi baduhiga nanone. Theo, icyo kintu nacyumva ukuntu buryo gikomeye
bwana Serge ndi unyanganye nsunyuma gatoya ngira ko mvuga tugiye kumara ubutegetsi buri Kigali bugiye kuba imyaka 30 kandi hari abanyarwanda bari hanze barira buri munsi ko hari ikibazo ndetse mu gihugu bakandamijwe. Opposition irahari impamvu opposition idatera imbere impamvu kuva ari ubutegetsi bitihuta ni abantu nkabo bavuga ko bahunze abagambanyi bwana Serije kandi uvuge gutya FPR yazaniye u Rwanda amabi yose ntacyo usize inyuma umunyarwanda ikitwaga ubupfura umunyangamugayo byarapfuye ahubwo bimika inda si bose ariko abenshi birabaje kuvuga ko umuntu avuga ngo yagenze inzira ndende ugasanga ubungubu ariwe upfukamira RPF avuga ko ayihunze kandi yarageze yajya agahabwa ibyangombwa avuga ko abangamiwe n'iyo system rero ibyo nibyo bituma urugamba turwana bitihuta za nkongwa ni nyinshi aho twita za nkongwa ikindi nimuze agatsimba bita nkongwa bwana Serge
ndakazi kaba karamaze ibigori
ya rero izo nkongwa ziturimo nizo zikora ibyo nizo zigambana nizo ziba zitanga ibikorwa hirya no hino ibikorwa muri opposition birababaje nyine aba ariko bagombye kwigaya ku bijyanye rero nuko umugabo karemangingo yimwe mu bari acuruza inzoga n'amatari kimwe nk'uko uvuga ati hari abantu benshi bari muri za ambasade bwana Serge ambasade z'u Rwanda hanze usanga ari batayo igisirikare ibiriyo iba kandi yambariye urugamba ntabwo ushobora kumenya abakozi ba ambasade uko bangana ndaye ntabwo ingero mereye aho turi hano uzi ko ambasade ikorera u Rwanda no muri Australia iba Singapore ariko hano muri Australia buri munsi babohereza abantu ngo ni abaje gukora ambasade ukibaza icyo baje gukora kikakuyobera kuko twari tugeraho igihe samutayimu leta iratubaza yatubaza ati uyu muntu ko agiye kuzano ni muntu ki ibintu nk'ibyo rero ugasanga abo bantu bazanwa n'utubiri wa mugani nk'uko abanyarwanda bivuga icya mbere baje ni ugutrakinga guhiga abanyarwanda batavuga rumwe nabo ni ugutanga utuzi icya kabiri nyine ni ukuza kwamamaza umwami w'abidici Paul Kagame nta kuntu ambasade yafata intwaro ikajya muri valide diplomatike nta kuntu ambasade cyangwa igihugu cya gamana kigashimuta ngo gitinye gukora ubujura ubucuruzi butemewe bumeze nka fraude ariko nyine biteye agahinda ejo mwakurikiranwaga na mwagize na comrade Serugendo aho mwasobanuraga ibiranga umudiplomate uko umudiplomate ajyaho ariko n'ubu ubikomejeho abadiplomate b'abanyarwanda ni ba bandi ba ruharwa ni ba uko bisanzwe bavana ndabuzaga kubwira ko ari ubwicanyi bakabajyana muri Mozambique ni ba wundi bavanye i Burundi bakabajyana mu Bubiligi ni wa mukongomani bavana South Africa bakamujyana i Kinshasa rero ni gute wagira diplomate abadiplomate bafite ubunyangamugayo ni gute wavana umuntu witwa Kalisa muri wa BCDI muri prison ukamugira ambasaderi muri Angola ni gute wakwirukana uwari minisitiri wa infrastructure bamuvuga ko azira ibintu bya accountability bakamugira ambasaderi rero wambwira bwana Serge ahantu waba uzi hari ambasaderi w'inyangamugayo ambasaderi w'inyangamugayo yaba ari nduhungira iki wavuye muri minisiteri akaba ari ambasaderi i Burayi ambasaderi w'inyangamugayo se n'uriya mwavaga ejo birukanye muri guverinoma ejo kaba n'umugore kuba ambasaderi nawe rewe hirya no hino utubwire ahantu hari ambasaderi y'u Rwanda muzima uhari ikindi kintu kibaye muri za ambasade usanga ambasaderi ahari nk'ibendera hafi ye hari ba atashenda ambasade batwetereza ambasade ugasanga n'abasirikare ari n'abafite ijambo rero ibikorwa byose rero usanga iyo bikorwa n'abo bantu akenshi ambasaderi aba nta n'icyo avuze rero ntabwo nijatangaza ko bavuga ngo oya ubwanjye guca ndaburetse wenda ni nkuko bavuga ngo inka yitumye mu kiraro kandi ari umuco rero bariya niko bameze ku byibazo nyine ni uko nta kundi byagenda u Rwanda n'ubwo bwanga bura wa mugani w'izima u Rwanda rwakuzwe n'inkuba bikeneye ubwanga burwa bwana Serge ni mukuru ko mushoboye mu bwanga buri muri domaine zose murakoze bwana Serge
urakoze cyane Theo ngiye ntabwo mfite ikibazo ku bantu ba Kagame bari muri ambasade ahubwo ngiye mfite ku bantu bitwa ngo ni impunzi baba muri izo kominotero no bemera bagakoreshwa kandi ku ruhande rumwe bati turugarijwe ku rundi ruhande bati agatsiko karatumaze none ugasanga bari muri dire na Leta y'u Rwanda aho niho mfite ikibazo usibye nyine nabivuze ni hano ndisegura ntawe nshinja kuko ntawe nzi kamere ye ariko biranababaje ntabwo Kagame yakugeraho Theo atabaje undi munyarwanda muri Australia wa wundi ukugera akavuga ngo Theo atuye he Theo akora iki Theo agenda he Theo namubona nte bazashaka umuntu ukwegereye witwa ko muhuje byose muganira byose cyangwa muri hamwe no muri struggle usanga ari we ubaye ikiraro cyo kugira ngo bakugerewe ndeba nk'aba bitwa rongo n'abanyarwanda muri community y'abanyarwanda bitwa ngo ni impunzi ngo bagenze inzira ndende bamwe barimo harimo n'abandi ntazi kubuntu baba barahageze ariko niyo mpamvu navuze sinshaka kwinjira ku mazina yabo ukambwira ngo ejo azasakuza ati kagara tumaze kandi ukorana na attaché militaire ukorana na premier conseil ukorana na secrétaire général ugasanga rero one way nada nawe uri umukozi wabo nubwo utavuga ngo hari ibikorwa ujyamo direct ariko wagiye no muri ibi ngibi no kugamba nta kuntu utabijyamo bwana Theo
bwana Serge ndavuga utuntu tubiri ahangaha icya mbere nk'uko navuze mbere abanyarwanda batakaje umuntu ubupfura n'ubunyangamugayo bimika inda abenshi ariko nyine biteye agahinda ni babagabo mbwa gusa icyo navuga natwe ubwacu dufitemo uruhare kutadenonsa abo bantu kubana nabo tukabareka nigeze kumva umuntu umwe wanga ari bujya Makayumba avuga ati no dukora marisike tubatange nitwange ko abo bantu baza kudutubera aho turi aho twahunze ubwicanyi buzi bwa nabi abo ngabo bimitse nda batakaza umuntu abo ngabo biyemeje kurya abavandimwe kugira ngo buzuze ivu byabo nibo batumwa nibo tugambanira nibo duha utuzi nibo baturasa rero anavuga ko ishyira umuzi agakumara kubana ese bwana Serge umwahari waciye agahigo witwa akana risa nibari arisa akana ibintu nk'ibyo bishyireyo ugacishaho wanze bakora mu kiyo Kagame umukobwa nsekarije dufite vode we yafashe igikombe awadi kubera ko ibintu nk'ibyo hari abandi rero baturimo bakora gutya iyo bazaze aba bantu rero ma icyambe ni ikibazo psikolojike cyangwa ni ikibazo cy'inda cyangwa ni ikibazo cy'umuco nyarwanda ni ibibazo ariko kugira ngo ibyo birwanywe bishoboke n'uko abo bumva bibangamiye ariko rebwe abo bantu tugomba kubadenoza tugomba kubashyira ahagaragara tugomba kubamagana nta kundi byagenda mwana Serge
yo aho rero aho ntandukanye nawe gatoya njyewe nta kibazo mfitanye n'umuntu yipronosha akavuga ati ngende kuri uru ruhande kandi tukaba tubizi aho rwose biba biri clear nge nanze babandi batandaraje bafite impu zombi kuko ngenda muzemvuze ni utanze urugero tuyakana rita ni intore turabizi ari muri FPL kirakadomo ariko aramutavuga ati ndi impunzi ubutegetsi buratwishe Kagame ni umugizi wa nabi opposition mukora ibingibi bugacyarinjira akitwikirije akajyamo nanone ibyo abatandaraje ariko iyo yatuye akavuga ati ndi muri ibingibi ni uburenganzira bwe nge niho mpagaze ni uburenganzira bwe umunyarwanda afite uburenganzira nubwo yajya ku ruhande rubi agacuzi ngati ndi ku ruhande rubi rw'amateka icyo gihe amateka azamu judging aho rero ni abayatu yo kabyemera ariko wa wundi utandaraje witwa ko muri kumwe mwishyaka rimwe muhuje amateka mutaka kimwe murira kimwe mutabaza kimwe bigaca inyuma akajya gukorana n'aba bantu mu bikorwa nk'ibyo gucuruza nyine iyi magendu niyo bamutuzi yatuzana niyo bamutuma kugambana yabikora aha niho nabonye impungenge mbonye urutonde rw'abantu bagiye banyarukira kandi navuze nti n'ubu ufite igitekerezo kino zagitange niyo mpamvu nanze gusoma amazina y'abanyarwanda nabonyemo ko simbazi ariko aba muri ambasade bo bavuga kuko n'abantu n'abakozi ofisiyeri
Bwana Serge nuza abo bantu uwo muco icya mbere ni leta yabo ibasaba ko batubamo nk'uko imbaraga ziba mu mwenda icyo ni kimwe kuko iriya leta irokwita ishaka abakozi nyine muri abo bantu yagira amahirwe ikagwa ku bantu abo mwise ibihuna bakemera kuyikorera hari n'ababyanga hari nyuzerari nyinshi abo birwa birukana kubera ko banze kubakorera rero uwo muco nyine ni umuco nyarwanda kuko iriya leta ntiyigeze imenya ko yafashe guverinoma iracyakora bunyeshyamba aho yemera gukoresha abantu mu ibanga nk'uko nguko mu makominote ari hanze mu masosiyete ubivuze neza ati utoboye akajya muri diaspora ariyo bubahinduye ngo niba Rwanda community abroad bayijisha kubera amabare baga diaspora wanjye aho nibura ubuze uti ari hariya ikibazo nuza mugataramana mukaganira yabona yajya ari umwijima akagucinya akakuvuna uruseke rero ni umuco iyo leta ibigisha n'ibyo basaba barabemerwa bemera kurya habiri yego atari y'ibyo yipronojeje iyo agaragaye ko ari ku ruhande hari iyo atazabona ntazegera Serge ntazakurikira ibyo INEC ikora ntazakurikira ntazabona uko ntazatuma kuza kwirwa ararika anatinza urugamba rwa revolisiyo turimo abenshi ndetse banakina nk'abari muri opozisiyo urabumva urababona ibyo birwamo aho kurasa mu ntego bakaza bari kumwe rero ni umuco ni imikorere ya leta ya Kigali nyine nk'uko bivuga ikibazo nababyemera ariko ikibazo mu nyamukuru ni leta yakagombye kuba umubyeyi ikirinda amabi ikirinda imikorere nk'iyo ibashora mu bibi nk'ibyo ngibyo
Theo urakoze cyane munyemerere tujye ku ngingo yacu ya gatatu twihuta kuko turacyafite ingingo zihagije kuri mugoroba reka tuvuge gatoya ku kibazo turacyari mu Rwanda duhere ku bibazo biri mu Rwanda mwabonye yuko Johnson Busingye yiyamye abanyamakuru cyangwa ngo babaye gasopo ubwo aravuga ngo abanyamakuru ngo bandike inkuru zaba zishaka gusubiza abaturage mu mateka tuba twaraciyemo cyangwa amateka mabi abanyarwanda bazi ntabwo naje gusobanura yari iyo ariko mwamubyumvaho biganishe bavuga bati u Rwanda rwaciye mu mateka mabi cyangwa rwaciye mu bihe bibi Johnson Busingye murabyibuka twababwiye uko u Rwanda barubwiye mu nama i Geneve y'ibyo bagomba guhindura harimo n'ikintu cyo guteza imbere uburenganzira bw'itangazamakuru kureka abanyarwanda bakavuga bakisobanura bakagira ububasha bwo gukritika n'ububasha bwo kuvuga icyo batekereza kuri Leta y'u Rwanda rero uvuze ikintu kitanejeje iyo uvuze ikintu kiri negatifu uba ubaye umuntu upfobya leta ubaye umuntu udashyigikiye ibyo leta yageje ku banyarwanda Busingye rero ngo yabibwe abanyamakuru uyu munsi ntabwo ndi bukinde ariko ni kugira ngo wenda tuyikore komantari gatoya ko nibuka yuko muri iriya periodique review ikintu kirebana n'uburenganzira bw'itangazamakuru ikintu kirebana na media niyo freedom yo kugira ngo abantu bagire iyo ubwo burenganzira bwo kwexprima bananenge banakritike kiri mu bintu bababwiye ariko kuri bo bumva yuko ngo abo banyamakuru mu Rwanda ibintu ngo barimo kwandika cyangwa kuvuga ku ma YouTube ngo ari byo gusubiza u Rwanda mu bihe twaciyemo usibye ko biranahari ntabwo nahakana hano ngiye ngo mu rushyonga koma n'ingasibe hari ibihari woko wa mugani ariko abantu bakwiye gushakishwa ntibyitirirwe bose kandi ntibavuge ngo barafata mizire ku bantu bose niba ari umuntu ufite icyaha yakoze yakibaza ku giti cye kuruta yuko byagiraho ingaruka ku bantu bose niba navuze ibintu byakwitirirwa njyewe bagakurikirana n'uwabivuze ariko si umuntu ikinyamakuru gihuriye n'umuntu wabivuze ushobora gutangaza ikintu ihura rikavuga ati sensa ntabwo tukiri kumwe mu murongo waba ugiye ku ruhande nkajya ku ruhande undi akaza cyangwa undi agatangaza ikintu bati jya ku ruhande ariko nanone kuvuga ngo gusa ngo abantu bakoresha imbuga nkoranyambaga abantu bakoresha Twitter abantu bakoresha YouTube social media zose babaye bagiye kubahungeta nyine nkuko tubizi muri teme zabo ntabwo nemera ngo nabusinge na Leta y'u Rwanda kuko harimo ibintu bigaragaza ko babwira ubwoba bwa criticisme criticisme ziba nenga nizo zituma bino bintu babikora
bivugiye mu nama yamuhuje n'abanyamakuru biga kwishyirwa mu bikorwa by'imyanzuro ku isuzuma mpuzamahanga ngarukagihe ku burenganzira bwa muntu igihugu cyahawe ireba ubwisanzure bw'itangazamakuru n'ubwo gutanga ibitekerezo imwe mu myanzuro Leta y'u Rwanda yasabwe harimo ko Leta isabwa kubaka ubushobozi bw'itangazamakuru rigakora neza kandi ryigenga Leta kandi yasabwaga kuvugurura amategeko kugira ngo ingingo zirimo zibuze ubwisanzure bw'itangazamakuru zikurweho ndetse no kurushaho guha urubuga itangazamakuru ryigenga kugira ngo rirusheho kuba ryinshi Minisitiri w'ubutabera yongeye kwibutsa abanyamakuru gushishoza ku nkuru bandika birinda icyasubiza abanyarwanda inyuma
nkuru umunyamakuru ntabwo biguha umutwe uruta uwa karere rwose utuyemo urandikira abantu bafite ubwenge iyo bahaye feedback nta munyarwanda ubyuka mu gitondo ngo agiye guhakanya kanaka abari ahantu byamukoze jenoside y'abantu bayirirwa kandi ntabwo yigeze avuga ngo mpaguruke mujye kwica abantu niba yavugaga gukora abantu bakayumva kodeje ramwege bakayumva bakagenda bakica abantu ariko nubona habaye pushback subira inyuma bakwira iki kintu
bamwe mu banyamakuru bakorera inkuru zabo kuri YouTube bagaragajwe nk'abari mu bikorwa byo kuyobya rubanda mu Rwanda hagaragara bamwe mu banyamakuru bamaze gufungirwa inkuru bagenda basohora urugero rw'abanyamakuru ba Iwacu TV ubu bafunzwe ndetse harimo na Karasira Aimable uri mu maboko y'ubutabera akurikiranyweho ibyo avugira kuri YouTube uwo munyamakuru wize Imana Louise akora ikinyamakuru Intego wasobanura ko hatabayeho kugenzura ibitangazamakuru bishobora gusubiza abanyarwanda mu bibi banyuzemo no kuvuga abantu bose bari kuri YouTube abantu bareke kubikiranya n'abanyamakuru hari abantu bari kuri YouTube bafitemo izindi nyungu nyinshi cyane umunyamakuru ni umuntu wese ukurikiza amahame agenga umugabo w'itangazamakuru muri ayo mahame ntandikwangisha abaturage ntakwangisha igihugu amahanga icyo ni ikibazo dufite mu ngabo w'itangazamakuru inzego zose zireba itangazamakuru zikwiye guhangana nacyo bakamenya kwidentifiye bakavuga ngo uyu ni umunyamakuru ukora kinyarwanda nk'umunyamakuru icyamakuru ke cyane cy'ikinyamakuru uyu we ntabwo ari we icyo niyo kibazo cyonyine dufite
hari abandi banyamakuru basanga kubahatira kwandika ikintu kimwe biri mu murongo wo gucecekesha itangazamakuru John Williams Intwari ni umunyamakuru akorera ireme.net ikinyamakuru gikorera kuri YouTube
ntabwo abanyamakuru ibyo batanga cyangwa ibitekerezo batangaza nibyo twandika ari uko tugize injiji abo dusesengurira ariko ikibazo gihari ni ikingiki abadutuka abadutera amabuye abadusabira gucibwa imitwe gufungwa kwirukanwa mu gihugu n'ibindi ntabwo ariko bose ari abantu nyabantu usanga ari nk'umuntu umwe ufite konte zirenga mirongo inyinshi zabaringa risa n'irifite inshingano izaba izo ryahawe cyangwa ryihaye cyo kujujubya abanyamakuru bahitamo kuba imboni ya rubanda imboni ya rubanda avuga ahangaha ni uko ibyiza bifite benshi babivuga ariko ibitagenda abatinyuka kubivuga ni bakeya hari abantu bigaragara ko batifuza ko nubwo bukeya bwabo bukora
hashize iminsi abayobozi banyuranye bagaragaza ko abanyamakuru bifashisha YouTube bagatambutsa imvugo bita ko ziyobya rubanda batazakomeza kwihanganirwa ubutumwa buheruka n'ubwatanzwe n'umuvugizi w'urwego rw'ubugenzacyaha mu Rwanda ributse rimurangira
hari abantu bibeshya ko bashobora gucuruza igihugu cyabo bifashisha uburyo butandukanye burimo imbuga nkoranyambaga za YouTube Facebook n'izindi bagakwirakwiza ibihuha bagambanira igihugu cyangwa se bagisebya ribu rero irihanangiriza abantu bose bakora ibikorwa bishobora gusubiza abanyarwanda mu kaga basebya igihugu bifashishije izi mbuga nkoranyambaga bagamije kugira ngo babone indongo muri kwa gukoresha imbuga nkoranyambaga bakwirakwiza ingengabitekerezo ya jenoside kugira ngo babone amafaranga nababwira nti rwose barye bari menye
mu kwezi kwa kabiri uyu mwaka u Rwanda rwakoreye isuzumwa ryubahiriza ry'uburenganzira bwa muntu rikorwa n'akanama k'umuryango w'abibumbye gashinzwe uburenganzira bwa muntu iri suzuma hagati y'ibihugu rikorerwa i Geneve usanga ibihugu 193 bigize umuryango w'abibumbye byemerewe gutanga imyanzuro nama ku bindi bihugu. Minisiteri y'ubutabera isobanura ku Rwanda rwahawe imyanzuro 184 kwemera gushyira mu bikorwa imyanzuro 160 mu byiciro bitandukanye by'uburenganzira bwa muntu, hagaragaramo nko guteza imbere ubwisanzure n'imikorere y'imiryango itari ya leta, guteza imbere uburenganzira bwo gutanga ibitekerezo ndetse n'uburenganzira bwo guha
aditahuka komerete. Wumvise nyine ibyatangajwe na John Ntwari Businge, umunyamakuru John Ntwari hariya bakunda kumwataka cyane, bavuga ko we yavuze ati hari byinshi bivugwa ko byagezweho, ariko iyo twe tuvuze ibitaragezweho tukanenga batwita ibi n'ibi n'ibi, kira kintu yavuze ndagishyigikiye rwose kandi ndanakizi. Uzabona nk'izo Twitter bafungura, izo Facebook nyinshi, ni ibintu bakora nyine, ushaka gusanga ari n'umuntu umwe ubihemberwa irwa icyariya cyangwa iryo tsinda riri muri presidence. Tuzi ko muri presidence republika itsinda rishinzwe kwirirwa rihangana natwe hano hanze, nka John Ntwari rwamwataka bavuga bati uri umusirikare watsinzwe kuba yarahoze mu gisirikare cya FARC, nk'uko mbona babyandika, niba ari ukuri simbizi ariko mbona ibyo bandika, bavuga ko ari umwe ex-FARC watsinzwe nyine. Ibyo nta kibazo kirimo, yakoreye igihugu kandi FARC yari Armee Rwandaise officielle, nta kosa ririmo, kandi kuba ari mu itangazamakuru ngo nta gisebo kirimo. Uzasanga rero bamwataka nyine aho kugira ngo bajye kuri content y'ibyo yanditse, bo bajye kumwataka bati uri ingabo yatsinzwe, ingabo yatsinzwe. Ugasanga rero ibyo ngibyo ni ibintu bya nonsense wa mugani, ntabwo bavuga bati ibyo wanditse nibyo tukunyomozaho, kujya bavuga gusa ngo hoze mu ngabo zatsinzwe. Ibi rero bavuga ngo bagomba kontrola buri ibitangazamakuru. Hari ikintu cya FIA kiri hari, ubona ko ubutegetsi bw'u Rwanda bufite ubwoba cyane ku byandikwa. Kandi nanone ntabwo wambwira ngo umunyamakuru umwe aramutse yanditse ibintu bitandukanye byakwiturwa abantu bose babyandika, kandi mu gihe batonga Ndahiro birirwa bandika bavuga ibintu by'amacakubiri, bacira abantu imanza, bavuga bati babamba abantu, abo bo ntibagira icyo bakurikiranwaho wa mugani. Teo baravuga ngo ukomurusha ku mangasire, rero urabyumva nk'ibyo Businge avuga cyangwa murangira, ni umujyi umwe wa leta wo kwikoma abanyamakuru batavuga ibiri positive kuri leta. Nakunze ko Ntwari yavuze ati twe tuvuga abavuga ibyiza barahari, twe tunenga ibihari natwe. Ibyo bindi byo kugendera ku mateka bo babona nibo babifite mu mitwe yabo, kandi ngenyeka ko igihugu gifite amategeko kigenderaho cyari gikwiye kujya gikurikirana umuntu ku giti cye kititaye ngo ni abantu bakoresha YouTube bose. Abo bantu ni bangahe? Tuvuze tuti ni bangahe wabazana? Tuvuze tuti name them, batubwire ubazane 1 2 3 4 5 no, tuvuge tuti YouTube ibaye ikibazo mu Rwanda. Icyo gihe navuga ni dufate sanction kuri YouTube natwe, ariko rero ni uko exagera kugira ngo ugaragaze ko byacitse hari ikindi wishingikirije cyo kuniga ubwisanzure bw'ibitekerezo mu gihugu cy'u Rwanda. Komerezeho ingingo n'iyanyu kuri iri jambo, kuri iyi ngingo pardon.
Murakoze Bwana Serge. Kuri ibintu by'itangazamakuru ibintu Businge avuga byari ibibazo nibaza. Iriya leta abanyarwanda ibafata ute? Ibafata nk'abana b'incuke? Ibafata nk'ibigo by'ibidatekereza? Ibafata nk'abana batazi guhitamo ikibi n'icyiza? Kugiteka bavuga ngo uvuze iki abashaka gusubiza u Rwanda aho rwaho? Yego birashoboka ibyo nani wabyihanganira kugira ngo wongereho ubwicanyi nk'ubwabaye, ariko abo babivuga niba usanga benyegeza bavuga ibibi biruta ibibi byamusuranyamo abantu. Utanze urugero rwa Tom Ndahiro woye urushakantano ibyo yakoraga. Hari rushyashya irusha kangura nuri kamwe bikanguka bavuga ngo ze hasa ni ibyo avugaga, kandi niba nabo bakoraga
ranima. Ndakumva.
Kandi niba nibyo ngibyo navuze mbere, hari intambara y'amasasu, hari intambara ya militarisme, hari amashyaka atavuga rumwe na leta. None bariya
bo bafite leta bonyine nibo bafite ormin ibintu ibyose ibyangombwa byose barabifite nta shaka rya opposition mu gihugu nta ntambara ihari ariko ugasanga urugingo ibyo bavuga ngo biroha abanyarwanda abanyarwanda batazi gutekereza kuri koko kubera ko babera mu bikorera icyo bakabyikorera ubwo rero uko bafashe akandi nibaza ese mu by'ukuri ibyo bavuga ibibi ni ibihe ibyiza ni ibihe ibibi ni ukuvuga ko imibare batanga ari ikinyoma ibibi ni ukuvuga ko muri banyahe babasenyeye ibibi ni uko cyuma atani yerekana ko hari abantu bararamiringuti ibibi ni ukwerekana ko hari byinshi abanyarwanda bayeho nabi ibyiza bashaka ni ukuririmba ko Kagame ari impanga na Yezu ni ukuririmba ko FPR nta kindi cyayiruta ni ukuvuga ko u Rwanda ari urwa mbere muri byose mbese ibitaka u Rwanda tugiye kuri iyi ngingo intwari navuga muti intwari Karasira Aimable ari mu gihome azira ko ni ukuvuga avuga ibihari fakte zihari ariko akumva ko ari ibyo avuga ngo birateranya abanyarwanda rero biriya impamvu bashyira imbaraga muri ibyo bintu by'itangazamakuru FPR nitinya urugamba rw'amasasu kuko n'ubundi yaje kurenderwa umuhetu FPR itinya urugamba rw'amagambo FPR iyitamaje urayitsinda FPR iyo uzamwijwi urayitsinda ariko isetse nyine irakuniga niyo mpamvu nyine abayirwanya bagomba kuzamura ijwi bakerekana ibi byayo kuko kwisona birayigora niyo mpamvu yica ariko abanyarwanda ariko ubwabo kugira ngo beke iriya ngoma ko ibabeshya kuvuga ko ibatekerereza buri gihe ko ikivuzwe ngo giteranya ukavuga uti nta moko byigira mu Rwanda ariko mu kwezi kwa kane nako uyu munsi ukarimba ngo jenoside akorewe abatutsi uti nta moko wavuga uti wagihutuwe nta kibazo ariko wavuga ati umututsi akoze ikosa murapfoloje wavuga uti nyamara hari n'abahutu bapfuye ati ubwo ugiye gusubira u Rwanda aho rwahoze waba warakoze jenoside yabaye ubwo bwo ukaba urayibutse niba ari cy'abanyarwanda erega ibi bintu bakomeza gupfuka abanyarwanda ku munwa nibyo bigendeye batutumbamo bizagira bisandare n'ikirunga nibo ba mbere bafite uruhare kuzasubiza u Rwanda mu majyi rwabayemo kubera ko batereka ba munyarwanda kugira ngo iri muri bisoke umunsi rizasandara kubera ko yapfukiranwe hazaba iyoso kubera ko umunyarwanda akijije make akabereka ko atabibona cyangwa se akemera akayoboka ni hahandi haboneka akadirishya hakaba amarorero nk'abari 94 rero iriya leta n'ibirebera abanyarwanda bose yagombye ko agiye iriya kuri de facto zo ikareka guha bushyashya umurongo wo kwirirwa iharika abo badashaka ikabwira Tom Ndahiro ko akumva ko abanyarwanda bose ari kimwe aho kugira ngo ijye kwirirwa yirukanwa na ba Cyuma Hasani ba Aimable Karasira ntwari uvuze n'abandi bahitamanje bavuze ikareka guhisha ibyaha inyuma y'isoni nicyo navuga bwana Serge iriya leta ifite amanyanga menshi ariko ikijimye urwo agenda agaragara ajya ahagaragara abanyarwanda bagenda bayavumbura ntibahagarika ikinyoma bemere ko bagaragaye bakosora ijoro gukosoreka niba bishoboka murakoze bwana Serge ntabwo uri kumvikana ntabwo uri kumvikana bwana Serge ntabwo uri kumvikana ntabwo uri Serge uranyumva ya ndakeka bwana Serge ikibazo hari ntabwo turi kumwumva Serge niba twumva wareba ibyuma byawe ntabwo amajwi ari gusohoka zakura amacakubiri cyangwa se uziza ahantu hari kwerekana ko wari ubwoba nyine bwa Kigali kuko Kigali itinya aho ibishyize ugaragaje ukuri rero mu by'ukuri iyo urwanya ikibi ukirwanya ukoresheje imbaraga zose impande zose niba Kigali itinya itangazamakuru itinya ko kuyigaragaza uko iteye byaba byiza ko abanyarwanda abayirwanya batora uwo muco wo gukoresha itangazamakuru bakagaragaza ibibi bakora aho hano hanze tubamo itangazamakuru nyuma baryita ubutegetsi bwa kane usanga ryunganira imiyoborere ntabwo leta zihari kuko batungira agatoki aho ritagenda ndetse icyo gihe n'abaturage ubwabo bakaba bafite amahirwe n'ubumuga aho batangariza ibintu uko bibona rero mu Rwanda ahatari demokarasi ahantu abanyarwanda bashobora kuba bakwisanzura bakavuga ibintu uko babyumva ni mu itangazamakuru umunsi rero Kigali imaze kuriniga ni kwa kundi nyine uzamaze gushyira abanyarwanda bose mu kibiriti ugapfundikira ntihagire ikigaragara bajya bavuga ngo iyo uburenganzira bw'umuntu bwugarijwe nta handi wanyura ahasigaye ko ukoresha imbaraga ufite kugira ngo ubone ubwo uburenganzira uburenganzira bwo kuvuga icyo ushaka uburenganzira bwo kugezwaho amakuru nabwo n'uburenganzira umuturage aba afiteho ya mwihangane Serge aracyari mu mutunganya ibyuma ibintu bya tekinike byoroshye ariko ubwo nyine twaba tuganira kuri iyo ngingo twavanye dukomeze kuri itangazamakuru kuva leta yajyaho ya FPR yagiye iniga ibitangazamakuru hari ingero nyinshi hari umuseso hari ibinyamakuru byinshi byagiye bifunga imiryango kubera ko leta itashakaga ko bikora ndetse hari n'amaradiyo hari nka Amazing Grace bafunze mu minsi yashize nyirayo agahungira mu Bugande rero itangazamakuru mu Rwanda riranirwa ikibabaje nyine igitekerezo ni uko mu zuba ry'u Rwanda ibyo bintu birimo muri yanamiruka y'uburenganzira bwa kiremwamuntu muri Nations Unies Serge ashyizeho imirongo yibutsa ibyo basaba u Rwanda aho kugira ngo bakosure barushaho gukaza ingamba ariko ana nabibutsa ko n'ishize leta y'u Rwanda yashatse gusoresha za YouTube nyuma bagasanga bidashoboka kuko Microsoft cyangwa Google yabangi nawe bwari uburyo bundi bwo kuniga itangazamakuru muyamubona ahantu habaye cyangwa muyamubona ukuntu abantu abanyamakuru mu Rwanda bitotomba hari n'ikiganiro cyanyuze kuri televiziyo ya Gatanazi aho abanyamakuru bavugaga uburyo bafashwe mu gihugu rero minisitiri Busingye n'ubundi ibyo avuga ntibihari kuko n'ubundi uri mu gihugu kuvuga uvuga wese ari inyesera abanza kurebera mu myanya y'intoki icyo leta ishaka aganisha aho ngaho ibyo rero ntabwo ari demokarasi ibyo ntabwo ari freedom of speech hari n'ikindi kijyanye no guhabwa amakuru aturuka muri leta cyangwa amasoko abanyamakuru bo mu Rwanda bitotomba ko ibyo batabigeraho batabihabwa usanga batoranye ugasanga ikinyamakuru nk'igihe cy'umuzindaro wa leta ikinyamakuru nka Rushyashya cya Demai ari byo babyihariye isoko cyangwa uburenganzira amakuru mu gihugu rero abanyarwanda babone za YouTube badakontorora bagomba kuba bungeta bakabatera ubwoba ni muri ubwo byonyine ubona bafata abayidamanye bakabadanangira bafata ba Aimable Karasira abitwa ba Cyuma Hassan uyu musore wo mu kuri kibindi nari nsengi yumva niba arinde usanga mu gihe bari mu bibazo na leta kandi mu by'ukuri baba bagaragaza akarengane k'abanyarwanda bo bashaka ko wandika nk'uko yitwa The Future yandika uko yitwa igihe dutwa mu cyandika ko ibintu byose ari byiza ku buryo utagaragaza aho ikibazo abanyarwanda bafite Serge ntabwo ubona ashobora kongera kwikonekta ikindi navuga urakoze kuvuga ati Serge uranyumva bana mu myute wenda turakumva ndakubona ntabwo uri kuri myute bwana Serge bana mu myute wenda turakumva ndakubona
te umwamunyumva
yaburaje
ntabwo uri kuri myute bwana Serge bana mu myute wenda turakumva ndakubona
te umwamunyumva
yaburaje ntabwo uri kuri myute bwana Serge
komajwe garuka
Yo uranyumva neza?
Ndakumva ariko numva amajwi yagaruka iwanjye sinzi impamvu.
Ngiye ndacyafite ikibazo ntabwo nkumva wabukomeje nagize ikibazo cya kupire internet mbona ibintu byose biragiye nubwo nagumye muri Zoom wenda ibiseritari ariko gerageza ubukomeza ndimo ndakumva ku ruhande rwanjye ndebe ko nakongera gukora setting ya studio yanjye.
Na ugaraterije abatwumva aratwihanganira abanyarwanda bamenye ko ibi bya IT ari igihe byikorwa gusa twizere ko yaje ikibazo gikemuka vuba barimo tuganira nyine ku bintu by'itangazamakuru tuvuga ko Busingye yavuze ko batazihanganira
umuntu wese umeze bite wabunyumva neza
ndakumva neza ugaraterije uranyumva
ndakumva neza bagenzi bacu badukurikiye batwihanganire natangiye kubona abanyarugera kuri YouTube commentary bambaza bati bite nabonye ko namaze umwanya kuri mute kuko ntabwo njye wishyizeho nkeka ko nageze ikibazo cya internet itijyana so mpita njya kuri mute ariko nkomeza ngaragara kuri video babyihanganire rero kubanyandikiye bati urimo uravuga ntitukumva bati nta n'ugusoma ubutumwa bwacu ibibazo bya tekinike bijya bibahuremo wagize neza
anyway nagira ngo ushimire witwa Java kuko arakurikira nabonye mesaje yanditse ni byiza ikiganza tugisangiye ni byiza ko wabikebura wamaze iminota 10 wivugisha tuntu uvuga ariko tutakumva komeza bwana Serge
ku ruhande rwanjye ibintu byari bizima byose nta mute nashyizeho ubwo uvuga ko buriya nari mfite ikibazo cya connection ariko Zoom yina nakomeza gukora niyo mpamvu ku ruhande rwanjye ntabibona ari ku buriya afite iminota yo wende ikomeza gukora sinzi buryo iyo kora nabaga rikora anyway wabivuzeho byinshi ntacyo ndibwongereho ahubwo ibyo navugaga kiriya gihe wenda mutanyumvaga nibazaga ku byaha biregwa Karasira n'abayidamanje mbaza nti Evode Uwizeyimana yavuze bike Evode Uwizeyimana ibyo yavuze n'ubizi ko atafashwe ngo afungwe ngaragaza yuko iri mu nyungu za Leta y'u Rwanda ibyo uvuga byose ntacyo bibabwiye iyo uri hariho bakorera mu nyungu zabo nibyo bareba imbere na Karasira nuko yavuze ati nanze gukomeza kuba mu murongo bambwiye ati niyo mpamvu rero wenda mfite ikibazo nabo so ndizera ko abantu abo babyumva ahubwo wenda tukiranga reka tujye tujya ku nkuru ya Madame Yvonne Idamanje kugira ngo twihute tuze kubona umwanya tuba ku zindi ngingo kandi nagukurikiye ibyo arimo kubabwira bagenzi banjye ni byiza bigaragara nuko abantu bose bagomba kumva ikibazo dufite ko atari ibivugwa gusa ahubwo ni ukuvuga ngo va mu byo uvuga ibyo Leta yifuza cyangwa ukorere Leta icyo gihe nibyo cyaba kurega ntabwo kizagaragara urugero natanga ni Evode Uwizeyimana Evode Uwizeyimana nibyo yavuga ni Kagame ejo bundi yaravuze kuri televiziyo y'Abafaransa TV 5 avuga ati abantu bavuga ngo genocide mu Rwanda ngo no gusuzugura abanyafurika ati genocide abaye mu Rwanda ingana na Holocaust ati rero iyo numva abantu bashaka kujya mu bya genocide mu Rwanda ati no gusuzugura abanyafurika Evode yavuze ngo cyavuze ati genocide mu Rwanda ntayo ure na Holocaust ati n'abakriminali bavuye Bugande baje basimbura abantu ati ntibari bakwiye kujya muri genocide yakorewe abatutsi ati nzitwa genocide yakorewe abatutsi ati bari mu gihugu urabyibuka ayo magambo yavuze ikindi nanone kuko ngendagira ngo ngaragaze ahangaha ko ibyo businge avuga nahere muri sena y'u Rwanda bafatemo Evode bamushyire ku mapingu bagende bamwerekana aho bigaragaze ko hari fair ya try mu Rwanda abantu bareshya kuko kumbwira ngo ibivugwa ku bantu ku ma YouTube nibivugwa na state ministers nka Evode akaba yarabikoze agahinda itegeko nshinga n'ibicyaha kubera iki bihindutse cyawe uyu munsi
ubu ni senateur yanavuze ikintu gikomeye bwa na Serge yavuga ati abatutsi bose ntabwo ari aba rescapés de genocide ntabwo ari genocide ntabwo umuntu waje Kagame wafashe imbunda akava i Bugande akaza arasa agomba kuba umurisikapi ibyo ndabyibuka bivuga nabisobanura kandi mu mategeko agashyira muri ingingo z'amategeko ariko nyine iyo ngo yageze muri puberi ngo aravuga ngo ni umwanda ngo abazayimana uzabarukire Kagame aremera amushyira mu ntebe y'icyubahiro niyo tangazamakuru bashaka
nibyo nyine nibyo bashaka ariko njye nagira ngo ntange urugero kuri Karasira cyane cyane niba ubona barimo kwandika muri iyi minsi banamutangaho urugero ariko abantu ntibagomba kubyemera kuko ni ibintu tugomba kurwanya no kwamagana reka tujye tujya ku ngingo ya Idamanje kugira ngo tubone umwanya wo gukomeza tuganira ibindi Idamanje nawe yagombye kuburana uyu munsi ariko ntabwo urubanza rwabaye kandi impamvu urubanza rutabaye ni ukubera yuko yasabye kubonanira ku mugaragaro kugira ngo abantu bose bamenye ibyo aregwa n'ibyo avuga ariko bagasigwa akomeje kumwangira ibi nabyo biragaragaza nta kintu cy'ubwoba cy'uko ukuri kwariya mu Rwanda batinya ukuri kuba kwajya ahagaragara niba Idamanje avuga ati munshire ku karubanda murane ku karubanda bikaba ikibazo bakabitinya
ku rubanza rwa Madame Idamanje ryamugwiza umucamanza yagifashe nyuma y'ibiganiro byaberaga kuri telefone ye hagati y'ubwanditsi bw'urukiko gereza nkuru ya Nyarugenge afungiwemo ndetse n'uregwa mu gihe byari byitezwe ko saa mbiri n'igice za mu gitondo kuri uyu wa kabiri ababuranyi bombi bagombaga kuba bageze imbere y'urukiko urubanza rwatangira kuburanishwa mu mizi byabaye ikinyuranyo uregwa we yarakiryamye ndetse yanze no gusohoka mu cyumba cya gereza afungiwemo kuri telefone ngendanwa umwanditsi w'urukiko yabanje kuvugana n'ubuyobozi bwa gereza bugasobanura ko Idamanje yanze gusohoka mu cyumba araramo ngo aburane hifashishijwe uburyo bw'ikoranabuhanga ryiyakure rizwi nka video conference ibyo ariko ubwanditsi bw'urukiko bwabanje kubishidikanyaho busaba ko gereza yabuhuza na Idamanje bakivuganira bukamenya icyo bubwira urukiko rukabona kubifataho umwanzuro mu cyumba cy'urukiko ubwanditsi bwumvikanye mu ijwi ryasaga n'iry'ingingo Idamanje ngo abyuke gusa ibyo Damanje yabwiraga ubwanditsi ibyo byari bigoye kubyumva kuko atumvikanaga mu buryo bw'indangururamajwi icyumvikanaga harimo kudahuza ku buryo urubanza rwagombaga kuburanishwamo hagati ya Damanje n'ubwunganizi umwanditsi yabwiraga Damanje ko abanyamategeko be bemeye kuburana hifashishijwe video conference ari kuregwa we ntabikozwe umwanditsi yinginzi Damanje amusaba kubyuka kitegura akabanza guhura n'abanyamategeko bamwunganira barimo Brice Bikotwa ndetse na Felicien Gashima bakumvikana bakavuga rumwe ku buryo bw'imiburanire birashoboka ko Damanje yemereye umwanditsi kubyuka bamaze kuvugana kuri telefone umwanditsi yaje asobanura bari mu cyumba cy'urukiko ko mu biganiro yagiranye na Damanje yarakiri mu buriri umwanditsi yasabye bari mu rukiko kwihangana bagategereza ko Damanje abyuka akajya koga akabonana n'abunganizi be akabona kugira icyo avuga cyamuteye kutitabira iburanisha nyuma y'igihe kitari munsi y'iminota 40 inteko iburanisha urubanza yinjiye itangaza ko ihisemo kurusubika umucamanza yavuze ko uregwa n'abamwunganira batashoboye kwitaba urukiko mu gihe urukiko rwari rwategetse ko ababuranyi bombi bagomba kwitaba ubushinjacyaha bwo bwari buhagarariwe yibukije ko mwiburanisha riheruka uregwa yari yagaragaje inzitizi ko adashaka kuburana hifashishijwe ikoranabuhanga ryiyakure cyangwa se video conference urukiko rwibukije ko ubwanditsi bwari bwabanje kuvugana na gereza ndetse n'uregwa avuga ko atiteguye kuburanira kuri video conference umucamanza asingiye kuri ibyo yahise atangaza isubika rubanza kugira ngo Damanje ahabwe amahirwe yo kuzaza kubura n'imbona nk'ubone nk'uko yari yabyifuje afata iki cyemezo yaba Damanje ndetse n'abamwunganira nta n'umwe wagaragaraga kuri video conference hari ku nshuro ya kabiri umucamanza asubika urubanza rwa madame Damanje mwiburanisha riheruka uregwa yari yasabye ko yifuza ko urubanza rwe rwajya rubera i Kigali rukaburanishwa nk'urwa Paul Rusesabagina na bagenzi be avuga ko akeneye ko rubanda n'abavandimwe be barukurikirana imbona nk'ubone kuko ibyo yakoze yabikoreye ku karubanda ni cyemezo umucamanza yateye utwatsi avuga ko aho kuburanishiriza byagorana kuhabona kandi ko urukiko rutajya gukodesha icyumba cyo kumuburanishirizamo rukifitiye ku cyicaro cyarwo Nyanza madame Damanje ryamugwiza w'imyaka 42 y'amavuko n'abana bane benshi bamumenye cyane kuva mu mpera z'ukwezi kwa mbere uyu mwaka n'ukwezi yatangijeho umuyoboro wa YouTube yise Damanje yavugiragaho amagambo ubushinjacyaha umushinja ko yahakoreye ibyaha bitandukanye byo guteza imvururu cyangwa imidugararo muri rubanda gupfobya genocide n'ibindi agifatwa yahakanaga ibyaha akavuga ko ibyo yavuze byose byari mu mugambi wo kuvugira rubanda ku cyo yita akarengane bakorerwa n'ubutegetsi avuga ko ari impirimbanyi y'uburenganzira bwa muntu mu byaregwa harimo no guhamagarira rubanda kwigumura bagana ku biro by'umukuru w'igihugu Village Urugwiro bakakorera imyigaragambyo iburanisha ryimuriwe ku itariki ya 22 z'ukwezi kwa gatandatu uyu mwaka w'2021
Nazitahuka nkuko mubyumva Theo nta byinshi twanavuga kuri iyi nkuru kuko ibyo asaba ntibarimo kubimwemerera kandi nanone Leta y'u Rwanda muri cya kinyoma cyayo yemera yuko nyine umuntu wese afite uburenganzira bwo gusaba uko bamufasha no mu biburanire ariko urumva nta koperasiyo hagati y'ibice bibiri bigaragara rero ko sinzi ko bazabimwemerera kuvuga ngo kuri Rusesabagina ngo nuko bari mu itsinda ry'abantu benshi sibyo kuri Rusesabagina ahubwo nuko bagomba guhangana na communauté internationale cyane bitandukanye na Damanje ni nayo mpamvu mwabonye ko urubanza barushyira mu cyongereza bakajya mu gifaransa abadiplomate bagasemurirwa umunyamahanga uri wese wese bafite indimi nyinshi rwose bakira mu rubanza kugira ngo abadiplomate babari hariya n'abandi bantu babashe kumenya kiriya cya rubanza rwa Paul Rusesabagina n'ibindi byose kuri Damanje rero ntabwo mbizi ariko ndakeka ko icyifuzo cye kiragoye kuri Leta y'u Rwanda nkurikije uko ndimo kubibona ijambo rijyanye ku magambo yamenye kuri iyi ngingo
bwana Serge numva atari ibyo kubamo ntabwo byinshi twavuga ku bya Damanje ahubwo
ntabwo navuze ko utabivugaho ndavuze twabivuga mu magambo ye kuko urubanza ntabwo rwabaye
oya nabari kuvuguruza ni introduction ndi gukora kuko abo kuri Damanje hari byinshi byo kuvuga hadisi cyo kuvuga kubera impamvu ugiye kuvuga icya mbere Damanje ni bombe kuri FPR icya kabiri yashima uburyo Damanje yitwaye kuri ko yerekana izo nkiko n'abagenzacyako atari professionnel icya gatatu Damanje yongeye gushimangira ko aharanira uburenganzira bwa muntu mu gihe avuga ati njyewe sinzuka mugomba kumuha uburenganzira bwanjye bw'ibyo nasabye rero kanye mubisobanuro Damanje yakoze icyaha kumugaragaro ku muyoboro wa YouTube niko Kigali ivuga niba yakoze ibintu ku mugaragaro agomba kuburana ku mugaragaro n'uburenganzira bwe nk'umunyarwanda abahabwa itegeko nshinga ntabwo Rusesabagina yahabwa uburenganzira cyangwa privilege undi munyarwanda ntazibone bose n'abanyarwanda ikindi abitwa ba Herman ba Sankara abande na ba Rusesabagina baregwa icyaha cyo guhungabanya umutekano no kuganisha abaturage no kwanga leta nicyo idamange aregwa ariko akiyongeyeho n'ikindi kivuga ko apfobya nuva ko idamange afite ibyaha biremereye kuruta ibya Rusesabagina nubwo n'itsinda rye rero idamange bagombye kumwemerera akaburana ku karubanda nk'uko n'abandi baburanira ku karubanda ariko ntabwo leta ya Kigali izigera yemerera idamange akaburana ku karubanda kimwe na Aimable Karasira kubera impamvu zikomeye arizo zizi abanyarwanda banyumve neza ibyo ni nibyo bishimisha yihangana icya mbere uyu idamange kimwe na Karasira bari mu bo inkotanyi zigamba ko zarokoye muri jenoside ipfundo ry'icyaha baregwa nuko bapfobya iyo jenoside muri make ni ukuvuga ko ntibemera verisiyo ya FPR ko yabarokoye kandi FPR niyo ibaburanye urumva bwana Serge ishobora kwemera ko idamange Karasira bashobora kujya on public bakavuga ukuri kuzwi na benshi kwapfukirana sinzi ko bishoboka bazabapfukirana ku buryo
batazasohoka aho rero wenda gato njyewe ntabwo navuga ko ariko mbizi kuko Karasira ntabwo ajya yinjira ngo ahakanye FPR yakoze we ahubwo agaragaza ibyabaga ku mpande zombi ariko si impakana ko wenda mu byaha aregwa yabana cyangwa agomba no kwisobanura kuko atemera FPR na idamanye ndakeka mu byo agomba kwisobanura ntashobora kuvuga ko atemera FPR wenda hari ibyo we uko ubibona ariko cyaba ari ikindi kirego cyaba kigiye kwinjira mu rundi rubanza
burya imvugo hari imvugo iziga indirect niba njyewe uvuga ko wangaburiye aho kugira ngo mpakane ko utangaburiye wenda nkavuga nti ariko buriya nta biryo Serge yari afite muri
makewariye niho wahaze
cyangwa nari sinahaze mu by'ukuri sinagushimye rero niba FPR kugeza uyu munsi icuruza ko yarokoye abatutsi igabika jenoside hakaba hari de victime bavuga ko n'abari victime ba FPR kandi ntabwo ari abo ni benshi rero kuba barwana bagira gutyo nuko bavuga ati aba bantu ntibajya hariya baravuga ko ari imurori barorosora abandi bwana Serge ubu ikibazo nkeka gikomereye Kigali irwana ibi inyuma ni ukugira ngo ishobore kubona gukomeza kugira constituency y'abacikacumi nyuma yo kwita Kizito niyo mpamvu bakubita Kizito bihanukiriye niyo mpamvu bahiga abo bantu banyamihirwa uyuwo muri abaryankuna nuko banga ko iyo spirit nako ibyo iyo myumvire ntabwo ari imyumvire ibyabaye bo babona bavuga ukuri bijya hagaragara ntabwo rero idamanye bashobora kumwemerera ko ajya kubona hagaragara ariko n'uburenganzira bwe bagomba kubikora nk'umunyarwanda baramufashije maze kumfata bavuga ibyaha murega byanjye kuri radiyo
aho rero kuko icyaha idamange ahuriye wenda na Karasira ni icyo gupfobya jenoside ndakeka aricyo cyaha babariga sibyo ntabwo nzi neza uko icyaha bazagiforoma cyangwa kizaba giteye kuko icyaha cyo gupfobya jenoside ni icyaha rusange kirega umuntu wese utavugana na FPR cyane cyane iyo utangiye gukritika ku mikorere ya FPR urakiregwa ariko bagomba kuzinjira mu cyaha tukacyumva ukuntu bagisobanura n'ukuntu bagikoze amfuritari n'abaresikapi ni ipfundo rikomeye ndabyemeranywaho nawe ko ari ipfundo rikomeye kuko umuresikapi kuvuga ngo arapfobya jenoside yakorewe bizagura FPR kubigaragaza ariko navuga ntituzatege turebe ukuntu bazagisobanura ukuntu nyine bapfobye jenoside bakorewe banarokotse urabyumva uburyo mbisobanura Teo njye numva nyine hano ndagenda buhoro kuko ntegereje kuzareba uko icyo cyaha bakireguraho haba narekega maze kuba n'ibisobanuro byabo kuko sinzi uburyo FPR izakigaragaza
ariko icyo cyaha kiri mu byo baregwa kiranditse
Mbeko na ura chilego waliku, na ura chilego kufo vya jenoside, nanyi nda chilego?
Nja kuchilego wakana Serge, vila tangu kanyi, nja nago FPN ya nrokoi. FPN ya nrokoi. Aliko nonyo haruwa ye meza kwa ya nrokoi, ikamwe emera, kona kurokoi, ula tebekada, nyamara wala yishi, changwa chiko mbibuni. Ahorero, nja kukwana na kwanje, nuko idama ya wala, vila tangu kwa FPN. Ayo mambu, ujirango mashire, idama anje, on public, sisi kwa zaabje mera niwa zaabje mera zaaba ba inuari
nago niwa kwa zaaba kuko naba sikari wa kuruwa tomu na barusagara na vandibo sivaji babu uranila mubgiru nago niwa kwa idama anje wa zaabu kwa tiwowe troko la privilege mko vya kuzi kuruse sivajina kuruse sivajina ni mambu mge mbigarukao nukuwe la pressure muza mahanga go senda jina nguwa hanu jumbikani chile kumhayu runde lo jerofuga ngu bazaabi kwa kuri idama anje ikiwa jenewe kwa kuri idama anje bazabikora no kuri Karasira bazabikora no kundi muntu wese zaje byifuza ariko impamvu ka RTS abagina itandukanye n'ukubera worldwide isi yose yari icanye igira ngo imenye uko byagendeye ku muntu w'umuhiro nka RTS abagina
ariko nabonyeje wundi wa mudamu abari muri America ari mu rukiko kuki dama yaje kuko ako abonera kuri kuri teleconference zibira
yonyi no no wa mugani kubera covid ari rwo rwitwazo ugomba kuguma imageragire bakagutereka imbere ya televiziyo abacamanze bari mu rukiko inyanza abunganizi bawe nabo bari iyo ngiyo mukayamugana uko turimo kuganira uri muri Australia ndi muri America no turaganira twakora urubanza kano kanya uko biri nuko turimo kiganira
Bwana Serge iyo tuvuga abanyarwanda bashobora kuzumva niyo mpamvu bwe ni bwo kwa shaka turi analyze ikibazo u Rwanda rufite kutakira idama ya Republic ni ikibazo rufite rufunga ni ikibazo rufite rufunga Karasira hari icyaha gikomeye Bwana Serge nge nta hari icyaha nakora kuri FPR bakacyumva bati n'ubundi uriya we nk'uko batwere niko babaye ariko icyaha cyo gupfubya kutemere FPR umubyeyi wacu kuri FPR ubwayo ni ibintu bafata mbese nk'igitangaza ariko ubwo bafite nuko hari benshi Bwana Serge bazi ukuri aho kuri uku ni kwa kuri kwapfukiranye mu bantu kugenda kuzamuka nyuma ya Karasira nyuma y'idamage nyuma y'abahati nyuma y'abanyamihirwa nyuma ya sore nyibutse umuntu bo muri Mozambique
nta muhanga kase
nta muhanga ni nabandi bazaza FPR maze imyaka 27 iyobora u Rwanda ku kinyoma simakara ko genocide yabaye ariko uburyo yayikoresheje yayishuruje nta nibyo muri genda bigaruka ntiyahaye umwanya wa cika cumi ngo bakore terapi baganire ni byawe muri Karasira biraturika idama njye arizona bati njye nabonaga ni gute ushobora gufata abazunguzayi abapfakazi ba jenoside nuko dufata kiriko bahondagura narabonaga barasabiriza ni gute waba warokotse leta ihari ukarindagira mu mwaka wishyuriye amashuri ese muzi uko tubayeho hari itashinja leta nkuko itunzwe nuko abo bantu bakorewe jenoside Kigali itunzwe n'abacika cumi ivoko yakijije rero ni turufu ikomeye kuri FPR itifuza ko rijya on public kuko habure agaragara byinshi kandi urwo rubanza rwa idamange rwakwitabira abantu benshi insizi y'abantu yabya bindi bashaka kujya on public rero byaba byasohotse FPR ati yakubye n'izoka b'abacika cumi bazatinyuka bakavuga n'ibindi rero navuga ni idamange ni bombe kuri FPR nge namubwira ni kudosha gukomerezaho riburana uburenganzira bwawe nk'umunyarwanda nawe no gushyira on public kuko niho bagufasha nibagomba gushaka ayo mikoro ukabonera hari sinzi niba byumvikanye Bwana Serge
Theo nge ibyo uvuga ndabyumva gusa ngewe ndagira ngo icyo nashimagiraga ni impamvu bagenderaho nyine bitewe nuko ari COVID-19 kandi birimo birakorwa kuzina imfungwa aho rero ni wenda nta wankumvika ngo ambwira ati idamange bazabimwemerera ko ari idamange abandi bati Serge idamange azi kwihagararaho azanga kuburana parema estemprema bamukatire nka rusese abagina icyo nacyo nicyo abantu banyari cyo bati iki turagitegeza ko zanga kuburana bari bamukatira nyine wa mugana ataburanye ari uvuga ngo bazabimuha aho niho mbona ko ntabwo mbere mbona ko irareta yabimuha ntabwo mbona ko yabimuha ngo ibimwemerere nibimwemerera izemerana n'abandi bose bazabisaba kuko bafite uburenganzira bwo kubisaba kandi bimwemereye ni kwa gutsindwa kwabo wambwiraga urumva rero ntabwo bakwitega umutego ngo bemere ibintu bazi ko bizakangura abandi bantu bizajya mu muhezo hariya abanyamakuru bake twumva reportage Eric bagira ubusa y'iminota itanu atunyure muri rusange ataduhaye amajwi y'ibyavuzwe erega burya reportage y'umuntu asubiramo adakina amagambo nyir'ubwite yavuze hari ibintu tutumva buryanya hari ibintu tudahabwa wumvise urubanza rwa ba Jean Rusagara na ba Tom mu rukiko ukuntu abanyamakuru
abuze rwarabaye hari sinzi
rwarabaga ariko abanyamakuru bakatubwira nyine mu magambo ahinnye ibyavuzwe ariko buryo twumvira urubanza neza uko abagabo biregura uko abagabo bashinjanya uko abantu bo mu muryango umwe babanye bita n'abagambanye cyari guhindura ikindi kintu murakoze cyane rero
izamanje amurana gufungwa by'agateganyo ko byagiye on public kuki ibintu byo on public urabyuka
erega icyo bita public urakizi public no kureka abantu bakatendinga urubanza urubanza rwagiye kuri video
video conference
video zo zizakoreshwa kuko abari imbere ya kamera n'abanyamakuru bakicaye mu rubanza mu rukiko bakurikirana kuri video ariko bashaka yuko abantu baza mu rukiko bagakubita bakinjira bakicara nkuko tubibona mu rwarutetse bagina urabyumva itandukanyirizo kandi nawe ugomba kuba hibereye atari imageragere you see the different aho rero bitandukane leta y'u Rwanda iravuga ati turi muri covid urwo rwitwazo rwa covid
kuki ba Herman bo baza bo nawe covid bareba
ariko urumva tugeze muri ngatara tuzi bagenda bivuga ati nange ni mu ngone cyangwa rufite kubagina kandi naguye ko Herman ari muri kese rufite bagina nawe yagiye ku rwego internationale sanka ari ku rwego internationale urabyumva kubera rusetsa by the way wibuke neza aho burangi bukije kugira ngo abantu babyumve rusetsa bagenda atarajya muri la dossier babonejwe kuri video urabyibuka sankara yabonejwe kuri video ibyo rero ntabwo abantu bajya babyibuka sankara muzi ko urubanza rwari rugeze hafi ku musozo aburanira kuri video inyanza ari mu rukiko cyangwa akitabira urukiko simbyibuka neza wenda mwagibuta ariko yaraburanaga wigeze ubona YouTube ijya kumufirima ari mu rukiko no ntabwo byabaga ariko polo yinjiyemo yahinduye isura kuko ari urubanza internationale isi yose igomba kumenya uko Kagame yashimutse polo i Dubai tuzabikurikira tariki ya 22 twumve icyo umwanzuro urukiko ruzafata niba zabyemererwa ubwo tihari marigima politike urakoze cyane wa mungu nanjye urumva nyine ni ikintu gikomeye cyane tewe ufite ukuri kubimbwira ariko ntabwo nyera kuri leta yabikora nkurikije n'ibintu bishaka kuvugirwamo wa mugani bigakangura abandi ba rescape leta rero igomba kuvuga ati reka tumucegekeshe tumuburanishe mu muhezo nyine nta wundi umenye uko urubanza tugiye kuruburanisha reka tujye ku ngingo ya Kasie na Muhanga gato nabo ni commentaire nta byinshi tubivuga kuko bijya gusa nibi wabonye yuko Human Rights Watch irimo gukora ubuvugizi kandi ikintu irimo kuvuga inashingiraho ni nk'ibyo twavuze ku ikubitiro nababwiye ko umwavoka wa Nta Muhanga yahawe amakuru ku ikubitiro tariki ya 24 bamubwira batari kuri station ngo ine murebe imiryango y'abanyarwanda bari hariya baranditse barababwira ati umuntu ari ahangaha muze mu musura ahangaha bagiye bati bamutwaye ahandi nyuma yaho ikintu cyakurikiyeho ni silence y'inzego z'umutekano cyangwa leta muri kiriya gihugu kumva rero bisaba yuko Human Rights Watch nayo ibyinjiramo mwabonye ubutumwa bwanditswe na Lewis Mudege ibintu arimo kuvuga atabaza Nta Muhanga nibyo rwose kandi birakwiye ahubwo ikibazo no kwibaza ngo habaye iki kuva tariki ya 24 na 25 kuko muri cya cyumweru cya mbere mwibuke ko nababwiraga ko amakuru twabonaga batubwiraga batarahari agomba kubona n'umwavoka umwavoka ni ugomba kuza kumureba n'ibindi twagiye tubwirwa ariko nyuma yaho byahinduye isura ahubwo icyizere kigenda kiyoyoka kuko inzego z'umutekano ndavuga igipolisi n'igisirikare n'urwego rushinzwe ubutasi bitangira guhindura imvugo bivuga bati uwo muntu ntawe twafashe nta nuwo tuzi niwe impungenge zituruka ku banyarwanda rero kumbwira ngo nta muhanga ugiye kumara iminsi 24 yaraburiye muri Mozambique inzego zose ziti uwo muntu ntago tuzi iherezo rye wagira ngo ubutaka bwamuriye bwana Theo wagira ngo ubutaka bwamutamiye Lewis Mudenge rero byarimo kuvuga muri uyu muryango wa Human Rights Watch bifite ukuri aributsa Mozambique ko Katena Muhanga atagomba kureza muri kiriya gihugu yahunze kiriya gihugu hari inzira bigomba gucamo tuzeze ko Mozambique n'amasezerano ifitanye na Leta y'u Rwanda yo kohererezanya abantu uko batubwiye cyangwa kwikubitira uko babwiraga n'umwavoka we ni ukumubwira bati Leta y'u Rwanda ntabwo iroza dosiye kugira ngo umwavoka ahabwe icyizere bati nubwo tumufite ariko tuzi ko Leta y'u Rwanda nta dosiye irohereza ahangaha uriya mwavoka n'umwenegihugu wa Mozambique ntabwo ari igicucu afite done agenderaho afite ibimenyetso byinshi ibintu rero Mudenge yakomeje Lewis yakomeje kwibutsa ni ibintu bifite ukuri twanagarutse mu bindi biganiro turibaza tuti nta muhanga ari hehe ninde umufite Theo komantari kuri ingingo
Serge ibintu by'u Rwanda ni n'urubiga n'agateranzamba twatangiye tuvuga umubano ngo u Rwanda umubano na South Africa hari ikibazo cy'abantu bahohoterwa Nyusi agiye mu Rwanda Kagame atukama na Muhanga Nyusi aguye mu mutego atabizi ashobora kuba yazi ko nta Muhanga ari umuturage usanzwe cyangwa meze nk'ene azamufata akamutanga bigacira iyo nkeka ko bwaseje wabonye ko Mozambique inkiko zisa nabo zigenga ko hari baremera ngo bakazajya mu mategeko biriya bihugu byabongereza nubwo bidafite mu kazi ariko byemera inzego nkeka ko Nyusi ashobora kuba amaze kubona ko Kagame yamujutse niba nta muhanga gihari Nyusi azamwerekana ikiri n'uko nyine ya ndwara yo kurigita gusa abantu ya Kigali yaba yarambutse imipaka ikagera muri Mozambique gusa nyine ntabwo perezida wa Mozambique ashobora kuba yakubaka umubano mwiza na Kagame mu gihe Kagame yamuteje iriza Human Rights Watch yamuteje imiryango mpuzamahanga y'uburenganzira bw'ikiremwamuntu ikamuteza n'abaturage ubwabo harimo n'abo banyamategeko mu kubana n'u Rwanda abantu bagombye kujya binyesera bakareba inyungu u Rwanda rubafiteho uramperera Mozambique we niyo afite izindi ngorane ajya kwiyambaza shitani shitani imwaka igitambo nkeka ko igitambo gishobora kumuhagama dusenge Imana gusa abe agihumeka ariko byanjye bikunde Mozambique n'u Rwanda bizagaragazaho nta muhanga aherereye nicyo navuga bwana Serge
wakoze cyane Theo reka dutegereze turebe wenda iyi pressure nikomeza hari akanunu tuzabona kuko mwibuke ko bamunye bavuga bati ntitwabivuga gutya turabandikira amaradiyo yaragerageje BBC zaragerageje VOA zaragerageje bati ntago twavugira ku maradiyo tuzagerageza turebe uburyo dukomunika namwe tukagira icyizere ari kureba iminsi igera hafi 24 ningahe iri kubise nta kanunu reka dukomeze dutegereze turebe wenda kandi abanyarwanda muri Mozambique bakomeze rwose hari komite y'abanyarwanda itaryama ikomeje gukorana n'umwe mwavoka wa Cassier bamushakiye gukomeza gukira pressure ubwo nitugira ikintu tumenya tuzabibabwira mu minsi iri imbere reka tunyarukire hagati y'u Rwanda na Uganda ejo twabikomojeho ntabwo ari inkuru itinda nanone y'uyu musirikare Leta y'u Rwanda yashimutiye muri Uganda mwabonye rero ko hari ibaruwa yanditswe n'igihugu cya Uganda icyo twakwita ibaruwa nyine yo kuprotestinga yandikiwe Leta y'u Rwanda ni byashimangiye n'umuvugizi wa wa Leta ya Uganda Opono ndakeka ariko yitwa uyu munsi akaba yiriwe mu itangazamakuru asobanura nyine ileta cyangwa ibaruwa yanditswe yo kwamagana iki gikorwa cyakozwe na Leta y'u Rwanda RDF ku by'umwihariko cyo gushimuta umusirikari wabo nkuko ashimangira ati umusikari wacu nigeze agera mu Rwanda twari tubivuze na Serugendo ntabwo ndi gusubiremo ibyo twavuze ni na kubiri kuri mugoroba icyo ashimangira no mu ibaruwa yabo nuko aravuga ati ibyakozwe na Leta y'u Rwanda nicyo twakwita ni acte y'intambara ni igikorwa cy'intambara ni igikorwa cyo gushotora ikindi gihugu bavuga rero ko badakuzakomeza kurebera imyitwarire nk'iyi ya Leta y'u Rwanda ni ibintu rero bimaze kuba umuco cyane cyane muri iki gihe cya na COVID kuko nko nayibabwiye no mu kwezi kwa gatanu tariki ya 25 ingabo z'u Rwanda zarongeye zirambuka nabibabwiye mu kiganiro cyashize ariko muri ibaruwa nta kopi nabonye ariko ndareba kuri Twitter ibyandikwa n'ibyavuzwe nabonye ibinyamakuru nka Daily Monitor na Chimpa Report byabigarutseho bandika ibyatangajwe na Leta y'u Rwanda kuri ibaruwa protest note banditse bavuga yuko birenze ukwemera batazakomeza kurebera imyitwarire Leta y'u Rwanda ibi rero nibyo twanahereje tuvuga tuti ibikorwa nk'ibi ngibi ni ibikorwa byo gushotora ikindi gihugu reka twifashishe reportage ya VOA
yatangajwe na Ministeri y'Ububanyi n'Amahanga ya Uganda nubwo u Rwanda rwamaze gusubiza iki gihugu uwo musirikare Uganda ivuga ko ifite ibimenyetso ko uwo musirikare yashimutiwe ku butaka bwa Uganda aho umusirikare yafatiwe ntabwo havugwaho rumwe n'ibihugu byombi itangazo ryasohowe n'igisirikare cy'u Rwanda mbere y'uko basubiza uwo musirikare muri Uganda ryavuze ko umusirikare yafatiwe ku butaka bw'u Rwanda ku rundi ruhande Leta ya Uganda yo ikabihamya ko yashimutiwe ku butaka bwayo umunyamabanga uhoraho muri Minisiteri ishinzwe ububanyi n'amahanga bwa Uganda ambasaderi Patrick Mugoya yabwijwe rya Amerika ko boherereje u Rwanda urwandiko rw'icyo gikorwa yise ubushotoranyi bw'icyo gihugu cy'igituranyi bashimuse umusirikare wacu ku butaka bwa Uganda na niyo mpamvu twabandika ibaruwa igaha icyo gikorwa ibyo bavuga ngo yafatiwe ku butaka bwayo ntibabyivugire ariko twe tuzi neza ko yafatiwe ku butaka bwa Uganda ntabwo twajaga kubandikira iyo aba yari yasanzwe ku butaka bwabo igikorwa bakoze ni igikorwa cy'intambara kandi ntabwo tuzakomeza dukekeka ni byiza ko umusirikare wacu baramugaruye u Rwanda rugomba guhagarika ibyo bikorwa twicyo dushaka ni uguturana nabo mu mahoro nta kindi ariko ubwo bushotoranyi bugomba guhagarara igisirikare cy'u Rwanda cyashikirije umusirikare inzego za Uganda ku mugoroba wo ku cumweru hashize hafi amasaha 28 Uganda idafite amakuru y'uwo musirikare mbere y'uko agarurwa ingabo z'u Rwanda zari zavuze ko uyu musirikare witwa Bukuru Muhuba yafashwe n'ingabo zagenzuraga umupaka zimufatiye ku butaka bw'u Rwanda mu karere ka Burera mu majyaruguru icyo gihugu hafi n'umupaka wa Uganda wa Cyanika ariko Uganda ivuga ko ifite ibimenyetso bishingiye ku ikoranabuhanga byerekana ko uwo musirikare atari yakambutse mu Rwanda ahubwo ko yaguye mu mutego w'abasirikare b'u Rwanda bari bateze ku butaka bwa Uganda ifatwa ry'uwo musirikare risa nk'aho ryari rigiye kubyutsa ubushamirane hagati y'ibihugu byombi nibutse ko umubano hagati y'ibihugu byombi utari mwiza kuva aho u Rwanda rwafatiye umwanzuro wo gufunga imipaka rusangiye na Uganda ubutegetsi bukanagira inama abanyarwanda kudakorera ingendo muri Uganda u Rwanda rushinja Uganda gushyigikira abanzi barwo Uganda nayo igashinja u Rwanda kohereza intasi zigamije guhungabanya umutekano muri Uganda ibihugu byombi byakomeje guhakana ibirego by'ikindi ntabwo ari ubwa mbere Uganda yandikira u Rwanda yinubira ibindi bikorwa bifitanye isano n'ishimutwa ry'abaturage bayo iherukana none kubikora ubwo hari abaturage ba Uganda barashwe bazizwa kwambutsa ibicuruzwa ku buryo bwa magendo no gushaka kurwanya inzego z'umutekano z'icyo gihugu Uganda nayo ivuga ko kenshi yagiye ifatira abasirikare b'u Rwanda ku butaka bwayo hafi n'uwo mupaka igahita ibatanga ibiganiro byo gukemura amatati hagati y'ibihugu byombi byari biyobowe na perezida wa Angola n'uwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo ntacyo byagezeho
nabitahuka murabyumva rero byinshi banavuga n'ibyo twaraye tuganiriye ntabwo ndi bwisubiremo Comrade Theo icy'ingenzi gihari ni ibaruwa nyine protest note cyangwa ibaruwa nyine navuga y'imyigaragambyo kuri Leta y'u Rwanda igaragaza ko ibi bikorwa cy'igikorwa cyakozwe na RDF ni igikorwa cy'ubushotoranyi bw'intambara nk'uko twabivugageje rero uwo ni umwe mu bavugizi nyine babigarutseho nk'uko VOA yabivugaga ariko umuvugizi wa guverinoma Ofwono Opondo ubwo yavuganaga na Chimp Report mu gitondo cyo kuri wa kabiri yagize ati ni ukuri minisiteri y'ububanyi n'amahanga ya Uganda yandikiye ambasade y'u Rwanda hano I Kampala inyandiko y'imyigaragambyo ubwo ni protest note kuki umwe abayobozi b'u Rwanda bavuze ko ubukuru ya baruku yafashwe ku butaka b'u Rwanda mu ntara y'amajyaruguru akarere ka Burera umurenge wa Cyandika akagari ka Kamanyana mudugudu ndabona mudugudu nta ubona neza ibi ni ibintu byatse gutwasi rero n'uyu muvugizi wa leta wa guverinema Opondo ndetse nawashimangira yuko ibaruwa yabitomoye igaragaza ko kiriya gikorwa cyakozwe ari nk'igikorwa cy'intambara Theo komantari ya kuri inkuru tukaba twajya ku nkuru isoza ya nyuma mukanya
kera tukiri mu ishuri seje ari umuvugo twigaga twize witwa ngo ibyiruka ry'amahere ni mahere uwo mahere yafataga iby'abandi akabyita iby'iwabo ese iyo RDF ntabwo izo mpaka wagarukira cyangwa u Rwanda rwaba rwaragutse ntitwabimenye rero uwo maheru wa Kigali abarayigira victime ajya konesha ko bakaba ko bamuboneye akiba akavuga ko ari byari ibye abigomba ariko yarangiza akiteza inyangarashya ngo umubano numva geze uravuga ngo Uganda yafunze imipaka ngo ariko u Rwanda rwarungutse ukibaze kuko Uganda yafunze imipaka bagira gutya Uganda ntirarasa abanyarwanda nta nubwo Uganda ibwira abagande ko nibagirwanda bazarasa u Rwanda nirwo rukora kampeni ku banyarwanda ngo nibambukire Uganda n'abambutse bakaraswa Uganda ntirareba gushimuta umusirikare wa RDF ariko u Rwanda imaze kuba inshuro zirenze eshatu rero nyine navuga ni ibyuka ry'amaheru uwo maheru wanduranya n'abaturanyi uwo maheru wanduranya n'akabonetse kose akarenga impaka n'impaka akagera muri namo za Mozambique na South Africa ubwo mugomba kumuha uburere ahubwo ako navuga naka ni Uganda ubuponde wabaye ati ntabwo tuzarebera ahubwo se bategereje iki njye namubwira nawe ubwo nimukosore izo ngegera vuba hanyuma ari abagande n'abanyarwanda batuye umupaka bagire umutuzo bwana Serije bari abaturage bahariya ku mupaka barahirana niyo mvuga nambaraga inyana ngiye kure za kabari nizo kuko niho habaga utwenda twiza kibirwana rwagatembeye cyane niyo twaguraga ibiryo Uganda yarezaga twakirwaga nk'abavandimwe muri Uganda ariko ubu nyine ntawambuka hariyo abantu bafite abavandimwe bafite icyo bapfana abo bantu bararunguranye barashyingiranye dufiteyo byarabatse dufiteyo abantu twashyingiyeyo ariko ubu Kagame yaciye umurongo byabaye Mir Dobre rwa rukuta rwo mu Budage abavandimwe baba inyuma abandi bakaba inyuma kimwe cyangwa se hagati ya Korea zombi ariko igitangaje nyine nibaza kuri mahere yarabyivugiye abantu yarahabaye yarahakuriye yarahakoreye ariko ateze inyanga ajya ntazi icyo bapfa icyo Uganda yagakoze ni uko igomba kurinda abaturage bayo ikarinda suverenite y'imipaka ikanagasopo uwo mahere kuko mahere nagirwa inama nta munsi tutavuga ibi turabimwereka aho kugira ngo abyumve akatwita abateroristi kandi ibyo tumubwira n'ubu amahanga atangire nawe yatangiye kubimubwira rero ubwo bwanaserije ntumbaze bizarangira bite ariko nyine agatinde kazaza namenye rugo nicyo navuga bwanaserije murakoze
urakoze cyane Theo gusa ikintu kiri ahangaha ni abaturage banaturiye izo mbibi babigenderamo cyangwa baryama bumva badatekanye bakabyuka bumva badatekanye bahora kuri tansiyo y'ibyo bihugu kuri uwo mupaka ariko nkurikije uko Uganda bivuga nyine ati ibi bimaze kurenga ntabwo umuntu azakomeza kubyihanganira ubwo tuzumva no ku ruhande rwa leta y'u Rwanda nyine ruhande rwa leta y'u Rwanda nirwo bwumvaga nyine ngo rwagendere rwashotowe usije ko atari ukuri tubizi nkuko twabishimanye mu kiganiro cy'ejo ahubwo umuntu aribaza ati u Rwanda rushaka kugera nako ni Kagame yo mvuga u Rwanda bade wa abantu batwihanganire ni Kagame ashaka kugera kuki wagira ngo Kagame ashaka guteza intambara y'akarere kose ibihugu byose bikajya mu ntambara ngo ndavuga region war ibihugu byose bikisanga mu ntambara birwanamo ubu tuganira tuba tuvuga ku Rwanda rwa Congo ndagira ngo tunyarukire hariya mu misozi miremire y'abanyamurenge ariko icyo kintu teho uzakizirikana ugitekerezo twazakigaruka mu kino gihe abantu babasanga hari gahunda Kagame yabayumva ati intambara y'akarere wenda niyo yaba yifuza niba zayigeraho rero nabyo simbizi twazabiganira tubibonye ariko ni ibintu bibabaje cyane
umwana yanyaraga ku buriri akavuga ngo ntibankubite vuba bihore Kagame nawe yazambije isipitaso yarangiye kunyara ku buriri ko navuga arimo ariyenda ngo bamusekure zino zihore ariko se bwakeye abarundi mwateranye amagambo bwakeye gutega kikwete umukocore bwakeye uri muri abantu bugande kubagukonyeje bakagukuza bakakwita izina urambutse ugiye kwandura nyamuka ni wa mwana uvuga ati yarangije kuzangiza so ni bankubite vuba zibe zihora niba zinahari cyangwa reka nanduranye ndebe ko niba bangirira vuba nyine niba aryo navuga sinzi ko sinumva uko batekereza gusa icyoje nyine ni uko bakomeza kugira victime byaba mwana w'abajeyi ngo nibo barengana kandi bazi kwakora amakosa
urakoze cyane reka turebe ku nkuru ya nyuma yacu kuri uyu munsi turebe ku ntambara iri mu minembwe cyangwa ibibazo by'abanyamurenge babatwandikira banavuga ni ibibazo bihangayikishije kuko bimaze kuba gaterera nzamba ni buri munsi babataka bati intambara imirwano ni ikibazo gikomeye cyane reka tutatega amatwiro poko
batonye kuva asare za jeshi la Rwanda na Burundi wanakuwa wengi katika misitu ya Kivu Kusini tarafa za Uvira Fizi na Mwenga baadhi ya wananchi wanaokutana nao usema ni jeshi la Rwanda au la Burundi wengine usema ni wahasi hao wameanza viroja kuteka raia na kusababisha madhara mengi raia hao waliotekwa na askari wanaosemwa kutokea Rwanda walikamatwa katika kijiji cha Masangu wakabebwa na Wanyarwanda hao siku 9 sasa. Mama huyu ni mshuhuda ambaye ndugu zake wametekwa.
Na sio watu 10 tu, ni zaidi ya 10. Wanabaka, wanaua. Yaani serikali iko tu kama yenyewe haisikii wala kujua chochote ambacho kinachoendelea. Namna gani waasi watoke Rwanda waje kuwinda waasi wa Burundi? Hizi nchi mbili yani Rwanda na Burundi wanapigania Kongo na Kongo inawapa uwanja. Ndio maana hata Burundi imetupandishia bei ya kipimo cha corona kutokana na kwamba tutawaingizia maadui ndani ya nchi yao.
Duru zetu usema kwamba japo Rwanda na Burundi kukanusha kutokuwepo kwa majeshi wao katika misitu ya Kivu Kusini, leo hii vita vilivyopo Kivu Kusini sio vya ukabila tu bali nchi jirani za Rwanda na Burundi usababisha usalama mdogo eneo hilo, amesema mwananchi huyu.
Katika milima mirefu ya Uvira na Fizi na Mwenga, kwa kweli kila mara kama vita viko zaidi mho plateau, sio kusema kwamba ni vita vya ukabila tu, kwa sababu mara kwa mara wanajeshi kutoka Burundi wanavuka, wanapita, wanapanda mpaka mho plateau. Ile yote inasababisha usalama kwa mdogo kwetu sisi mho plateau, kwa sababu kama vita viko mho plateau, hawa watu kutoka Burundi nao wanachanga kwa kusababisha usalama mdogo kwenye nyanja za juu. Kwa hiyo tunaomba serikali ya Kongo ichukue mpango vizuri ili walinde usalama kwenye mipaka ya nchi.
Pacific Kararuka ni mkuu wa shirika jipya la raia katika milima mirefu ya Uvira, Fizi na Mwenga, anazungumza.
Ni jambo la kushangaza sana, watu wanatoka Burundi kila mara, waembonera kule wanavuka wanaenda mpaka mo plateau. Gouvernement iko kwenye mipaka ya nchi, lakini hawatumike kazi kusema kama kila mara wako wanapita wanaenda mo plateau. Gouvernement iko pale, jeshi la taifa liko pale. Atukane neno sana, tunalichukia sana. Wakishapanda waende mo plateau, ni kuua watu, wanasumbua watu, wanakula chakula za raia, wana mafugo, wanabeba kila kitu. Ndio kusema kwamba sisi raia ya mo plateau tunyamanze tu mpaka mwisho, mpaka siku gani? Vile wanapanda leo après des jours, nyuma siku tatu siku ine utasikia tena fuyo tena mo plato. Tutakuwa tuko tunatumika kazi gani? Kwa ajili ya hao watu wanaopita kimageno kutoka Burundi na kutoka Rwanda kule wako wanaingia mopla. Tunatukua tunachukizwa sana, hatuwezi endelea na ile hali.
Jumatatu Juni tarehe 14, iyo jana, kundi lingine jipya la watu wenye kuvalia sare za jeshi la Burundi limeingia kwa uwingi nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo likipitia bondeni mwa mto Ruzizi, na kwa sasa limepanda katika misitu na kupiga kambi katika kijiji cha Butumba, kijiji kilichomo katika halmashauri ya usultani wa Bafuliru tarafani Uvira mkoa wa Kivu Kusini.
Usiku wa kuamkia leo kwa Imbonera kule wamepanda mpaka wakalala Butumba, wakapanda mpaka Muho Plateau. Kwa sasa wako mzuri.
Shirika la raia lataja kuwa watu hao toka Burundi uletwa na majimaji Kijangala, wengine uletwa na mkuu wa Ngumino bwana Nyamu Saraba. Wahasi wa Rwanda na Burundi waficha mao misituni mwa Uvira, Fizi na Mwenga, walianza mapigano na kuanza kuchoma nyumba za wakahaji na kufanya uhalifu mwingi kama linavyoharifu shirika la raia.
Kuunguza manyumba ili hatuwezi nyamanzia, hapana. Tumechukizwa sana na ile tendo. Na ile kitendo tunachukizwa sana sisi raia ya Oplato. Kila mara Imbonera kule zinaingia, Wanapita wapi? Wanapita Muplende la Ruzizi, muko jeshi la taifa, lakini wale wa jeshi wa taifa hawatumike kazi.
Makundi mengi ya watoto wa inchi, kila moja linashutumu lingine ndilo linaloshirikiana na wahasi hao wa Rwanda na Burundi. Tigwaneho yahakikisha kwamba tayari makundi ya Rwanda yameanza uhalifu. Diringiro Robert ni msemaji wa Tigwaneho.
Kwa sababu hata na hivi niko nakwambia, kuna watu ambao, kuna jeshi ambayo limeshika kwa masango kutokea ngambo Rwanda. Tunawatika huo, tunawata ambao huwaona kwa sasa wameanza kutumika pamoja. Hiyo ni uhakika, sio habari za kutafutisha. Kwa za mahali wamepoka wakapitia mpaka wakapitia njia ya kazi hiyo, kwa sasa wanapatikana mahali panapoitwa Bugabano ya Rugambo. Wengine wameshuka tayari, wameingia Masango, na kikundi kimoja kimetoka Masango kimejielekeza Mazunga, kimetoka Mazunga kimejielekeza Kipupu, wakiwa na jeshi kimoja chini ya uongozi wa jeshi la Rwanda ambao wanashirika na wale wa Rwanda.
Tigwaneho inalaumu jeshi la taifa la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwamba halishughulikii uwepo wa wahasi hao toka Rwanda na Burundi.
Ni habari ambazo sisiweza kufika, lakini kwa ndani FARDC inapouzia maneno yote, lakini wasubiri wataona kile ambacho.
Milenge Ishibonaneze Lambuma anayejihita Vunja Vikwazo Temperature ni kamanda wa kimaimai wa INLC wapatikanao katika misitu ya Itombwe, anasema kuwa Wanyarwanda na Warundi wameanza kuharibu mazingira eneo hilo. Hao waliotoka Rwanda hivi wanasimamia wapi? Wanapatikana sehemu gani zaidi?
Badita huka munyanganire iyo audio ntabwo irangiye kuko ibindi bice ntabwo byumvikanaga neza byacika kuri kagari ko ejo nshaka kuba mfite audio yose nkazabigarukaho, wenda audio yose nyifite ko ndayifite ariko ari gice cy'iminota igera kuri 4 kitumvikanaga neza, ariko bagenzi banje baraza kuma audio nziza yumvikana neza. Ikiri muri iyo audio rero ni imirwano cyangwa nabakorera imirwano hariya barimo kuvugwamo. Njyewe nabanje no kubaza abantu bagira nti Abarundi kuba baza na hariya bafite ishingiro, nta kuntu wabona ingabo z'u Rwanda ziza muri kariya karere, nawe ngo ugume mu Burundi umve kutekanye, nawe ugume i Burundi umve ko RDF irimo irakora imirwano hariya, wewe umve ko waba utekanye. Abantu barivugira bati izo ngabo z'Abarundi, ingabo z'Abanyarwanda, ahantu habaye isibaniro niho barwanira. Nanjye nta kuntu nakwemera yuko uza kuzenguruka urugo rwanjye ngo numve ko ndyamye ngo ntekanye. Kukindi kibazo kirebana n'Abanyamurenge, nge birantungura biranambabaza mu gihe amakuru nk'arimo kuvugwa. Felix Chisedi Kilombo ari hari i Beni, yari igomejo ubu yageze i Beni, ari ukibaza uti uri muri Rolo Kivu ni amasaha make cyane kugira ngo ugere muri Sud Kivu. Aho hantu ntabwo ari priority kuri wowe, ahantu hari iyo mirwano naho cyangwa bibera ukumva yuko ngo bitari priority, ukumva ko priority rero naho ngo yahindutse Beni gusa. Wibaza uti hari ahantu muri Sud Kivu gahunda yawe ni iyihe? Abanyamurenge tuganira barankurikiye kuri mugoroba, hari n'ikiganiro kirimo gutegura wenda mu minsi iri imbere turi kumwe nabo, nibo bavuga bati twarateriranywe kuko kandi kuko baranatereranywe. Kuko wambwira ngo ingabo z'amahanga zirambo kuko zishatse vaye vye zirinjira zisohoka, ukavuga uti nta kibazo kiri hariya ahantu kandi ukavuga ngo ikibazo rimo guhangana cyo muri kingabo z'amahanga ngo ziri muri Ben. Muri Ben tuzi ko hari ingabo bavuga ngo za Islamic State ari zo ziri hari, ariko bakavuga ati ingabo z'u Rwanda ziri hano zirimo zirinjira no zirwanira. None abaturage aba bati ingabo z'u Burundi zirinjira turazibona, imbonera kure zirimo ziraza. Ibyo byose ariko intelligence ya Congo iti ntacyo bidutwaye, ibiri hariya muri Congo ni ikibazo cy'amoko kirimo kwabera. Komoneteho ndagira ngo ube wagira ikivuga kuri iyi nkuru, kuko bagenzi bacu batwoze amakuru bari hariya n'abari hano muri Amerika baba babaye cyane. Iyo bumva ibi bintu bavuga ati ariko twacumuye iki kugira ngo hani munembwe habe isibaniro, ingabo z'u Rwanda ngizo ziri hano n'iza Abarundi zimo ziraza nk'uko bavuga, iyo rede itabariri hano imbonera kure ukavuga uti none hano hantu habaye hagiye kuba isibaniro twacumuye iki? None leta ya Kongo iti nta kibazo gihari, ni ibibazo by'amoko biri hariya mu byihorere. Sha muri ryanyu kuri ingingo community.
Serije birababaje, birababaje kwa twakoze ibiganiro byinshi, twaganira kuri radio nyinshi ku kibazo cy'abanyamurenge. Rero bari bavuga ikibazo cy'abanyamurenge uburyo tugifatamo twakibonaga, nyuma y'uko bari abanyamurenge basobanuye uko ibintu bimeze isiko kimeze. Ariko ikibabaje cyane nyine ni uko muba muri abaturage b'igihugu, icyo gihugu nikibarengere mugakomeza mukicwa n'ingabo z'amahanga. Biragaragara ko u Rwanda n'u Burundi bari mu ntambara. U Rwanda FPR bari ku butegetsi nta munsi n'umwe yigeze ifata konji ku ntambara, buri munsi. Abo bantu bavuze muri odushyizeho barivugira bati ikibazo gihari si amoko, ikibazo gihari ni Abarundi n'Abanyarwanda barwana. Rero abo nkavuga ni ese koko niba baje kubona Congo itiza ibyo bihugu bibiri ikibuga cyo kurwaniramo hejuru y'abaturage bayo itabyitayo, ukarengwa ukajya hariya muri za Beni ukavuga ngo ni ikibazo cy'amoko? Nabivuze buje ngo ndetse niba ikibazo cy'amoko nicyo cyaba kiremereye gukemura kurusha ikibazo cya Islamic State, cyangwa nicyo bakagombye guheraho kuko cyaba ari ikibazo sosiyali bakagikemura. Ariko ubu nyine ko Abanyarwanda Abarundi barimo barahasibanira za ntambara Kagame adasiba gushoza hirya no hino, urya mugabo iyo atari kumena amaraso banza adasinzira. Mwishyize nyine hari amakuru yatubwiraga ko barimo bavana ingabo mu majyaruguru babijyana nyine mu majyepfo ngo nyine bitegurage iyo ntambara. Umugabo akajya bakatubwira ngo n'u Burundi barimo ngo bari kubona bavuga ngo bagiye gusura umubano nabo barimo barategura bohereza za Katyusha iminengo yangwa sekurani. Uramo ni katalizo njyewe imugifitiye abo baturage batuye muri ubu gace ka za Minembwe ari Abanyamurenge, Ababemba, hari n'abandi bavuzemo
Abafurero. Abafurero, Ababembe,
Abafurero barimo bazira intambara importe ziva hanze atari izabo, noneho bakabyitirira abo baturage. Uwo mugabo rero igifitiye cye uwigize sovere w'abatutsi arimo arabagira arabagira ikibazo cy'umupira serije wacana watwika inzu ufite ko uzi neza ko harimo ababo. Kagame rero nta muntu akunda ikiwe ni inyungu, ahubwo icyo apfa n'u Burundi ni iki ku buryo bajya kuniganira iminimu. Rero icyo kibazo bwana Serge kizakemurwa sinzi ko ariko gikemo ni guverinoma ya Congo igomba kugikemura ikibazo kuko akinye amaso. Ahaciriye Abanyamurenge batabaza nta maraso y'umuntu n'umwe uko yavuze cyangwa uko agomba kumenekera ubusa. Abo bantu nibo barenganwa bagomba guhabwa protection. na yuko kani watatura nye kichimwe alikose wa mbukani ni wakungu tarewa amanga yo alimubiki eka kamata kaza chinga kazifuka mu gawaraka kame na maraso mkareli na abu kaza agarika ahari akakaria wa mbukani wangu agatochi kame nyele gukoma ngu niwa gawaraka nchangwa ngu akabu kame nyele kuiwa ngu karika nje soka chiti na abu kakame azarika nito kucha wanu mkareli tanto alimu ari ngora kubyu urimo urashimuta abasirikare b'Uganda kuri Rwanda urimo rohereza abasirikare muri Congo burakeye wambutse mu kibira ugiye gushotorana i Burundi kuko ira leta y'u Rwanda nta ndwara abasirikare bagiye kutubwira indwara Kagame afite kuko akaba afite indwara batarabonye urabyimagina urumva urumva ku prezida imanje zombi kandi neza akishimiza kaba buriya ni ishyari barangwanya kubera ko turi abambere muri Afurika no ku isi mu iterambere urabyumva gutsinzi
wenda ndabyumva ni nabyo abantu barimo kunyandikira hano bakomoka ari bati twaragambaniye ntabwo tuzi icyo twanakora ngende nabumva wa mugani ndanabumva ahubwo nge ntungurwa na Congo imyitwarire ya Congo muri kino kibazo naho ubundi ibindi bihugu byaba bifite inyungu hariya ibyo bihugu nyine biba bivuye hanze ariko ndibaza uruhare rwa Congo ubwarwo kwemera yuko bibera ku butaka bwabo bikwereka rero ko na kiriya gihugu cya Congo kidafite ubuyobozi cyangwa nacyo na Tshisekedi nako nabonye Kagame asigaye yita Tshisekedi ngo my brother ntabwo akiri his excellency cyangwa mugenzi wanjye asigaye yitwa his brother rumva ni kwa mwita
ni wa Kenya waye brother jama de kangai
my brother
komanda ya juu
so nibyo abatwandikira rwose mwihangane nta kundi reka rero dusoze mu gusoza hari inkuru wenda nzagaruka ejo ndimo gukurikirana neza ni inkuru nabonye kandi irimo kuvugwa ntabwo ndabona yandikwa ariko wenda ejo bizaba yandikwa ariko ni nk'ubutumwa Sergeant Robert avuga ko ngo hari umugore babyaranye ngo wishwe agonzwe. Iyi nkuru rero nayibonye akaba rero ari ukuri ariko ntabwo ndamenya inkuru uko byagenze uyu mugore yagunzwe yishwe ariko genda keka ko nako ka Leta y'u Rwanda karimo ku mpamvu runaka we nzagaruka maze kumenya impfu nk'izi z'umuntu. Sergeant Robert Muramuzi ni umwe wahunze Leta y'u Rwanda yahoze ari muri bande ya gisirikare aririmba. Kuba rero iyi nkuru y'urupfu rw'umudamu babyaranye umwana nyine wishwe agonzwe ntabwo turamenye neza uko byagenze ariko iyi miravugwa nta binyamakuru byinshi birayandika ariko njye nkeka ko uko mbibona hari ikindi kintu cyinshi inyuma y'iyi nkuru ntabwo ndibivugaho byinshi rero bitewe n'uko n'abanyayuganda ntibaramara kuyivugaho neza uko byagenze ariko nta gushidikanya uyu mudamu yishwe agonzwe ngo yitwa Kayitedi Sylvia apfuye agonzwe n'imodoka ariko izi mpfu z'imodoka biranamenyerewe ko bakora abantu babandi bahitindirane bica umuntu kubera izindi mpamvu. Ubwo rero twabwira Sergeant Robert kwihangana ndakeka twazajyamo dufite amakuru arambuye kugira ngo tumenye uru rupfu rw'uyu mudamu. Uyu ni umudamu ngo babyaranye nyine umwana siwe madamu ariko ni umudamu babyaranye umwana nyine umva ko bafitanye umwana niwe rero wishwe agonzwe. Ni inkuru rero tutaramenya uko byagenze ariko ntabwo ari ibanga imwe irasirika ku mbuga nkoranyambaga kandi ni ukuri ahubwo ni ukumenya ngo yagonzwe ate byagenze bite investigation yabamenye iki. Ni inkuru rero wenda kuri bamwe bati bimeze bite ntacyo nabivugaho kuko hari amakuru umuntu ataramenya ubwo nitumara kumenya uko byagenze
twazabivugaho. Murangira yabuze kutubwira uko byagenze rero n'ubwo
Oya ni muri yari yaragiye muri Uganda ntabwo ari mu Rwanda niho byabereye.
Okay.
Ni mu Rwanda byabereye, ni mu Uganda byabereye, pardon. So ubwo no kugira Sergeant Robert kwihangana nyine. Ah nakundi urupfu nyine niko rugenda ariko ni urupfu munabavuga ati hari ikindi kibyishye nyuma bwana Theo. Mm-hmm. Ni naho nasoreza kuri inkuru nyine yakababaro tubwira Sergeant Robert kwihangana. Ahubwo no kumenya uko byagenze niba iperereza ryo ryasanze hari ababyishye nyuma kuko benshi bavusanga ko ntabwo ari igongwa risanzwe hari ikindi kibyishye nyuma.
Wasanga ari zanguruye.
Nabyo nta kuntu umuntu atabikeka ariko no gutegereza tukareba nyine iki iperereza ryazavuga kuri urupfu rw'uyu mubyeyi. Ni ukubwira Sergeant Robert nyine kwihangana ni iminsi y'akabaro, ahubwo abantu bagakurikirana kureba niba nta kindi kishe inyuma cyangwa bapanga kuko haba ari ukuntu ukora igikorwa ushaka no kugera ku kindi gikorwa bwana Theo.
Niko batangira.
Pastor Zanga rero ndakeka ibyo twateguye tubishoje abadukurikiye mutwihangane kubazo bya tekiniki twawe nabyo. Theo niba ari ubutumwa wasorezaho bugufi cyane nkaba nagushimiye ko twabanye kandi wanamfashije mu gihe cya tekinike wasize uraninga umoderitinga kandi wakoze neza. Ndagukorera ikiganiro cyawe ugiye gikora mu minsi iri imbere rwose ntaranga.
Yewe reka da Zango buriya. Abazumire bayoze kuduha minasi maybe kuri cumi. Serge ndagushimira kuba wamaye umwanya nk'uko natangiye ndashimira n'abatwumva ariko nk'uko nsoza buri gihe ngira ngo nongere nkangurire abanyarwanda abo baba bari bose kumva ko twugarijwe bagahaguruka bagasenyera umugozi umwe kugira ngo dushobore guhangana n'iyi ngoma y'abagizi ba nabi ifite ubugizi bwa nabi ndengamipaka. Nsaba abanyarwanda by'imirimo habiri guhitamo kamwe bakamenya aho bicara n'icyo bakora aho gukomeza gutinza no kuvangira abanyarwanda bashaka ko impinduka. Nsaba ngira ngo nakomeze abanyarwanda imirimbanyi zose zaba zagize ibibazo zatewe n'agatsiko abari mu magereza abatakaje abo muri uru rugamba mbakomeza. Nsaba abanyarwanda muri rusange niba tugane muri ihungura turimo turabakeneye ngo dufatanye tuvaneho kariya gatsiko. Turabakeneye kugira ngo dutware urugamba ahantu hamwe tumenye aho turwana aho kugira ngo turwananye ubwacu. Abanyarwanda abanyarwandakazi dukeneye inkunga zanyu haba mu bitekerezo mu mikoro no mu gihe kwitanga. Nta wundi uzahindura ubutegetsi ni twebwe abanyarwanda tunakubangamiye. Ni njyewe ni wowe Serije ni wowe utwumva ni wowe kana kuri hariya cyane cyane nawe ugiseta ibirenge wumva ko hari abazawiguhindurira. Natinze rero bwana Serije kugira ngo ushimire kandi inyifurizire byiza kimwe n'abatwumvire twose murakoze.
Urakoze cyane Comrade Theo wakoze kubana natwe ngushimire kandi ndizera kuzitabira n'ibindi biganiro byacu mu minsi iri imbere kuko turabifite bihagije. Icyo twakwibutsa nyine nuko abanyarwanda nyuma yo kumva ibiganiro nk'ibi batagomeza kurebera no gutega amatwi gusa ahubwo nababaza nti mutera ntambwe iki kuko ntabwo impinduramatwi ari zabera kuri radiyo. Dukora ibingibi kugira ngo tuganire tubereke uko igihugu gihagaze n'ibitagenda ariko muba mukwiye gutera intambwe mukagira aho mubarizwa. Niba utagana ihuriro wagana ahandi ariko aho handi nabwo wagombye kumenya neza aho ugana. Ariko ngiye ndavugira ihuriro Nyarwanda niryo mbamo na bagenzi bacu turi kumwe muri PIFO abo navuga ko nzi neza gahunda tugenderaho twemeranyije dufatanyije. Ariko nta munyarwanda wagombye kurebera wagombye kujya ku ruhande ngo avuge ati mama agatsiko karatumaze, mama agatsiko karadutoteza, mama agatsiko kazavaho ryari. Niba ushaka ko agatsiko kavaho gira icyo ukora, gira aho ubarizwa, gira participation yawe ukora kuko nicyo kintu tubura mu banyarwanda guara dutaka tuvuga ibidukorerwa ibyo twaravuze bihagije aho ndibaza nti n'iryo arabanyarwanda bazumva yuko uruhare rwo kwibora ruru rwabo kandi mu gihe tutaraba benshi bahagije hanwo dushaka gutsindira urugamba buryo urugamba ni mass urugamba rugira abaru supportinga koze igira abantu bayipushinga ushaka kwisuzugura ngo ntacyo ushoboye oya uragishoboye ushaka kumobiliza undi muntu umwe ushaka kuzana undi muntu kurundi ruhande ushaka kubijwa iryanje handi hano buri muntu wese ashaka gukoresha ubushobozi afite uko abugeraho bukabasha gutera intambwe mu midura matwara mwakoze cyane rero shuti mwari muteze matwara ditahuka twabwira tuti murararyana kubagiye kuryama mugira umuntu umwe urimo kubyuka ibigano byacu bizakomeza ejo isambire z'ijoro ko muri leteo wakoze urumuntu w'agaciro kandi twizeye ko tuzakomeza tubana ubwo ufite umwanya wambwira tukazakomeza kubana ariko hari n'abandi benshi tubategurira tuzakomeza kubana n'abejo muzazi muri benshi rero murararyane bane mwese umunsi mwiza
goodbye.